Thank you very much, Brother Neville.
Zikomo inmochuluka kwambiri Barnesville. Usiku wabwino abwenzi anga ofunika. Okondwa kwambiri kubwereranso usiku uno mu kutumikira kwa Mbuye Mulungu watu. Ichichiri ichindicho oyinde ndizo zabwino. Ine ndinakusungani nimotalika kwambiri mawawu mpaka ine ndikumvelera ngati ine ndiye ndinakufulumira kwenikwenu usiku uno. Mayi momwe izo zinalili zoyipa ndi kuyimirira ndipo izo zilimoyipa chimodzimodzi usiku uno. Kotero zikhala motalika kufikira pamene ife tili tidzakhale nawo mamwe ena ainu onani mwansanga pamene chalichi chiti ifike potsirizidwa. Ayi koma ife tikukonza za kukhala motalika kwambiri usiku uno. Koma mawa usiku petikulinga zokhala kanthawi pang'ono. Mawa usiku ngati ena ainu mungakhoze kubwera mkati mawa usiku bwanji ife tikuyembekeza kukhala nayo nthawi yayikulu mwa Ambuye. Padzakhala mnawo ena abwino pano mawa usiku ife tidza tonsa ife kukhala nayo nthawi.
You're always in a rush, getting out of service. But tomorrow night, you could have all the time that you wanted from 7 to 12, if you would just take it. Now, that's what the audience here asked me to ask you. So now you explain it to them if you will, please, sir.
Ife titumukira mgonero pakati pa usiku.
We're going to serve communion at midnight tomorrow night.
Inu mudzakonda kukhala nawo kukhala muno ndi izo amene wena onse ayiwo akupokosera ndikufula ndikuombera ndikumwa ndi zina zotero ife tidzangoweramira molemekeza pamaso pa Mulungu ndikutenga mgonero ndi kuyamba chaka ndikulonjeza kwathu mitima kwa Mulungu mwakudzipereka kwa Iye. Ndipo padzakhala oyankhula wena abwino pano mawa usiku zedi mokwanira. Pali wena abwino mbale wochokera ku Georgia alishakuno mbale Pama oyankhula odabwitsa mbale Junior Jackson adzakhala kuno mawa usiku mbale Bila mbale Neville mai ndipo basi kumapitirira ndikupitirira amuna abwino a Mulungu amene ati adzakhale kuno mbale Weber Collins ndi onse abale awo amene akhala kuti pasaife mauthenga akulu zotero. Ndipo mwina wena adzakhala akugweramo kotero ife tidzayembekezera nthawi yayikulu mawa usiku. Tsopano mkazi wanga anati usati iwe ukanene izi koma ine ndiye ndinakunena izo chonchobe. Ine ndikupepesa ine ndinati empire mawa uja malomoti empire.
Billy sitting back there said, there he goes.
Bila atakhala kumbuyo uko anati uyu akupita apoyo. Ine ndinati empire. Iye aine okhala nawo empire. Ine ndimatanthauza empire. Ine ndili monga zomwe iwana nena za bambo wa chidachi kuti mukudziwa. Ndipo musati munditenge ine pa zomwe ine ndinena koma chimene ine ndikutanthauza. Ine ndinati ine ndikuganiza kuti iwo akundimvesa ine zitatha zaka zonse izi kuti mukudziwa izi ndipafupi. Izi ndi zaka makumi atatu ine ndakhala ndili kuseri kwa guwa iri pano. Zaka makumi atatu mukachisiri. Inu mukuyenera kuma ndidziwa ine pofika nthawi ino. Sichoncho ine.
Oh my,
maphunziro anga ndioperewera zedi koma ine ine ndimadziwa ine sindingakhoze kuyankhula koma ine ndimapanga phokoso loona kwa Ambuye. Ndipo mbale ine ndikukhulupirira iye anali Dr. Lamsa wa Bible la Lamsa yemwe anali mu kumasulira anati nthawi ina ine ndinali kuyankhula ndipo ine sindinkaziwa kuti iye anali pamenepo. Ndipo iye anabwerera ndipo anali kuyankhula za Urim Tumim yeno iye anali kuyankhula za kuwala kuja. Ndipo iye anati chamkandiziyani ndi anthu awa lero. Ndipo ine ndinati iye anati chifukwa chimene wanthu omasulira sanakhoze kumasulira Bible molondola kuti omasulira ankayesera kumasulira mu Chiyidish tapamwamba. Ndipo Yesu kuyankhula ankayankhula mugulu lawamba monga ngati momwe wanthu amunsewu ankayankhulira. Ndipo inu mukudziwa palilemba uko mu Luka limati anthu wamba ankamumva iye mokondwera. Iye ankayankhula muchiyankhulo chawo. Ine ndikuyembekeza kuti izo zichomwecho kachiwiri. ifeti lokondwa chifacha ambuye sabana ine ndikudziwa ine ndikuona madona awo atayimirira mozungulira choto ipa mokwanira kuwaona amuna atayima tiyele asungana awo ndi anyamata ndi madona ndiwena otero kuyimirira mozungulira makoma ndiwana ang'ono koma ife basi tilibe malo okwanira okhalapo potero ife tikupemphera kuti kuli nthawi yotsatira imene ife titi tikhale nayo misonkhano ikatha sabata ino ikatha nthawi ino inu mukudziwa chinthu chotsatirapo monga momwe ife tikudziwira ndi zisilikizo zisanu ndi ziwiri zija ndipo ambuye akalola ife tiyamba pa izo mwamsanga basi tchali chichikatha kumene kumangidwa kotero ife tikhoza kudzalowa muno ife tikubwera mu kuchiperekanso ndipo mwina paliponse kuchokera pa limodzi mpaka awiri ndipo mwina msonkhano wa masabata atatu wolunjika tsopano kubwera chifukwa cha zisindikizo zisanu ndi ziwiri kotero ife tikuyembekezera nthawi yayikulu mwa ambuye mu nthawi imeneyo ndipo ife tidzanonsa inu anthu ochokera kunja kwa tawuni ife tidzakutumizirani inu makadi ndi chilichonse ndi kukulolani inu kudziwa chimodzimodzi basi nthawiyo mwina sabata kapena awiri patsogolo pa nthawi womanga monga ine ndinamumvera bili akunena usiku uno adzakhala atasiriza pofika tsiku la khumi la February. Tabwino ngati iye watsiriza la khumi ife tidzayamba pafupi la khumi ndi chisanu ndiye kotero basi mwamsanga pamene iwatsiriza ife tidzayambira kumene pamenepo mlongo kidi wachikulire anandiyimbira ine kanthawi kapitako ndipo iye anali pafupi mu misonsi iye anati mbale Branham ife tinayesera molimbika kwambiri kuti tilize tsengono yakaleyo ndipo iye osimalira kotero iye anati inu mupemphere kuti iyo idzalire ndipo ine ndidzabwera mawa ndipo iye anati ndikudakwa ngati ine ndingakhoze kupeza malo oti ndidzakhaleko ine ndinati musati mudandaule ife tidzakhala ndi chipinda mlongo kidi mwamsanga pamene inu muti mufike inu munati adalise mtima wanu anati inu mukudziwa ngati inu muti ngakhale nayo misonkhano mpaka 12 koloko anati ine sindikufuna kudzatuluka pa 12 koloko inu mukudziwa iye ndi mbalekidi ali pafupi usinkhu wa zaka 85 aliyense ndipo iwo akadali mutumiki inu mukudziwa zimene iwo amachita ali nayo tape recorder ndipo iwo amatenga mauthenga anga ndikumapita kuchokera ku chipatala ndi chipatala kuchokera nyumba ndi nyumba akusewera matepiwo tsopano ngati uko sikuli sikuli kuyisiyiza sindiko kupuma ntchito uko ndiko kugwiritsitsa chikhulupiriro mpaka kumapepo kumwalira ndi lupanga mudzanja umo ndi momwe uyenera kupitira umo ndi momwe ine ndikufuna kuchitira ndiyeno ndipo iye anati inu mukudziwa ngati ine ndikafika pa nsewu waukulu iri 12 koloko iye anati ndipo ikapitira 12 koloko usiku kuyesera kukafika ku nyumba ndipo adiyelekezi wonse oledzerawo iye anati akuyendetsa anati akuthamanga mu njira iliyonse akumwa iye anati ziwanda izo zikuthamanga mozungulira iye anati ine ndidzachita mantha ngati ndife mbale pati yezedi ali kanthu kakang'ono kachikulire ndiyangati akumudziwa mulongo kiri iye ndiotero basi kanthu kakang'ono kamaonekedwe achiyero ndipo pamene kangoganizani zaka ine ndisanabadwe ndipo ndine munthu wachikulire iye anali kumtunda uko mmapiri awo iye ndi mbalekidi iye amakhoza kuchapa utali wa tsiku lonse pa thaba lochapira kuti apeze masenti 10 kapena 20 pakuchapa kwake kuti amutumize iye kunja kuna kwake usiku umenewu kuti akalalikire mumigodi ya malasha iyo kumtunda uko mu Kentucky kumene iwe wina wake amayenera kulondera iwe ndi mfuti kuti ukwere phiri kumene iwe umapita kuti ukalalikire oh my ndiye ine ndikuganiza kuti ine ndiyenera kunyamulidwa kupita kwathu kumwamba pakama wa maluwa wazopheka pamene wena anamenyera kuti apeze mphoto naye andama kupyola mnyanja za magazi ine ndiyenera kumenyera ngati ine ndiyenera kulamulira kuonjezerani kulimbika kwanga ambuye ndizo ndipo ine ndikufuna kuthandiza kwake mwa mawu wake izho ndi chimene ine ndikufuna usiku tsopano ine ndikuganiza marekoda akuyenda tsopano o inde ine ndiri ine ndikupepesa mlongo wang'ono anali naye mwana pano mawa uno iye amafuna kuti adalitsire ndipo ine ndinamuza iye kuti ife zedi tichita izo ndipo tsopano ndipo mawa usiku ife tikhala nako kudalisa kwa wana mautumiki a machiriso chilichonse chimene ife motheka tingakhoze kupyeramo ife tidzakhala nayo nthawi yambiri kotero ngati mlongo wang'onoyo ali pano ndipo ali naye kwang'ono uyo ndipo ine ndimayenera kukhala ndi wanthu ena wobwera kuchokera njira yakutali ndipo anali pano mmawa uno kufuna kulankhulana kwapadera ndikufuna china chake ndipo iwo amayenera kukomana mkati umo mmawa uno ndipo bile anachita kuwalola iwo adikire mpaka usiku uno ndipo iye samakhoza kuwapeza iwo paliponse maona usiku uno ngati inu muli pano mlongo ine ndakhala ndili kumbuyo uko kwa kanthawi pang'ono nditi kuyembekezera ndikuona ngati iye akanakhoza kumupezado nayo awa anali awiri a iwo ine ndikuganiza amene anali pa kulankhulana kwapadera ochokera kutali kunja kwa dzikoli kotero ife tikudalira ngati ine ndikuphonyaninu ine ndidzakhala wolola kukupezaninu mwamsanga momwe ine mwakukhoza ndingathere mwina mwake mawa usiku ndikadzakhala ndikubwera muno tsopano ine ndikukhulupirira kodi ndiuyido nayo akubwera ndi mwana wang'ono ali ndi jampa ya bluu jampa neda ine simatanthauza izo wokondedwa chilichonse chimene icho chili iyo ikuoneka ngati diresi laling'ono la zina jampa ndiyangata kudziwa chimene jampa ili bwanji zedi ndi jekete yachikale ya ovololo kwa ine kotero bwanji ndi mwana wang'ono wa ku Dallas mayi ndizo zabwino mbale mungayende kubwera kuno mundikhulukire ine chabwino ine ndikukhala ngati ndikukakonda kaduwa kakang'ono ako pamenepo kamene iwe wayika dzina lake ndi ndani Rebecca Lynn LANN ndipo chiyani dzina lanu lotsiriza ndi ndani tsopano Staton Rebecca Lynn Staton ndikulondola uko mungalole ndimutenge iye ine ndikudziwa izo zili ngati zovuta kusiyana naye wina monga ameneyi kuti sizokoma izo pano pali msungwana wang'ono wabwino Rebecca Lynn Staton banja ili labwera kupyola muzo ochuluka dona wachichepere wang'ono uyu apa ndi mwamuna wake posakhalitsa chabe onse apulumusidwa ndi kubweretsedwa muchidziwiso cha ambuye ndipo tsopano muchilumikizano chawo mulungu wapereka Rebecca wang'ono wokongola uyu ndipo iwo akumbweresa iye kwa ambuye tsopano anthu ambiri iwo amatcha chopanda malire ubatizo wa ana mu mpingo wa Methodist ndiyo chuluka yawena ndipo iwo amawakonkha iwo ndi madzi pamene iwo ali makanda tsopano izo zonse nzabwino momwe ine tikukhudzidwira koma ife nthawi zonse timayesera kukhala basi ndi chimene baibulo likunena kuti tichite ndipo mu baibulo umo ayi munalibe chinthu chotero ngati kubatiza wana palibe paliponse mu mbiri yakale mpaka ku mpingo wa katolika woyambirira monga momwe ife tikudziwira chimene chinali kutali monga uthenga kotero ndiyo basi njira yonenera amen kotero nani iwo uyenera kukhala nako kutanthauzira kotero koma mu baibulo iwo anawabweretsa wana ang'ono kwa yesu kuti iye akakhoze kuwadalitsa iwo ndipo iye anayika manja ake pa iwo ndipo anawadalitsa iwo ndipo icho ife tikupitirizabe icho tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu atati wathu akumwamba mkazi wang'ono uyu ndi bambo wang'ono abwera usiku uno ndi Rebecca wang'ono wokondeka uyu amene waperekedwa kwa iwo mu ulamuliro wawo kuti amulere mwakuopa mulungu ndipo iwo amubweresa iye usiku uno kuti amupereke kwa ambuye ndipo pamene mayi anapereka kuchokera mmikono yake kwa yanga ndiye ine ndikumupereka kuchokera mmikono yanga kwa inu Rebecca wang'ono uyu mulungu mukhale naye iye ndi kumudalitsa iye mudalitse bambo ake ndi mayi mulole iwo onse akhale miyoyo yokhulupirika miyoyo yayitali ndipo ngati kukhale kotheka aone kudza kwa ambuye yesu mulole mwana uyu akule muchidziwiso cha ambuye ndipo mulole ngati lilipo mawa mulole iye akhale mboni yayikulu kwa inu perekani izi ambuye tsopano ngati inu mukanakhala pano pa dziko lapansi akazi awa
ndi amuna akanabweresa wanawo kwa inu koma ife arumiki authenga tili wokuyimirani anu kotero ife tikukupatsani inu mwana uyu kwa moyo wa utumiki mu ufumu wanu mu dzina la mwana wanu ambuye Yesu Khristu. Amen. Adalitse iwe Rebeka wang'ono ndi kanthu kakang'ono koko mabwanji mulole Mulungu akudaliseni inu nonse ndi mwanayo akupatseni inu miyoyo yayitali yokondwa mu utumiki wa Mulungu. Bwerani mpaka pano masitepi pang'ono. Ine sindikudziwa ngati ine ndili wamphamvu zokwanira kapenayi. Uyu ndi Yese Nyamata. Dzina lake ndi ndani? Tani. Stanley Victor. Cleveland. 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 Stanley wang'ono. Ndi dzina laling'ono labwino bwanji ndipo ndi mnyamata wang'ono labwino bwanji. Chabwino ine ndikuganiza bwerani pano ndikuganiza ine ndingo ino iye ndi mnyamata wabwino. Ife sitimachita kupfunzira izi, ife timangochita izi inu mukudziwa ndipo palibe kanthu kamaonekedwe ka izo ndiko kulondola. Iye ali zedi kanthu kakang'ono kokoma ndipo ine ndayiwala dzina losiriza. Ine sindikuganiza ndinalitchula ilo molondola Cleveland. Chabwino tiyeni ife tiweramitse mitu yathu tsopano Atati akumwamba awiri awa akubweresa mwana uyu Stanley Cleveland wang'ono kuti adalitsidwire kwa Ambuye Yesu. Ndipo monga mbusa pano wampingo ndipo ine tikuyima pamodzi maumodzi mu ntchito za Ambuye. Ife tikupereka kwa inu mwana uyu ku moyo wa utumiki. Inu mamupereka iye kwa maindi bambo ndipo tsopano iwo amupereka iye kwa ine kumikono yanga ndipo ine ndikumuyika iye kuchokera mikono mwanga kudza kuyanu. Mulungu mudalise bambo ake ndi mayi dalisani nyamata wang'onoyu ndipo mulole iwo onse akhale moyo wokondwa wa utali wa utumiki kwa inu. Mulole mwanayo aleredwe mwa kulemekeza Mulungu kuli amutumikire iye ndikumuopa iye ndikumukonda iye masiku onse amoyo wake. Tsopano iwo anabweretsa wana kwa inu kuti inu mukhoze kuwadalisa iwo ndipo ife ndi manja athu pa mwana mudaliseni iye mu dzina la Ambuye ndipo mulole iye akhale motalika moyo wokondwa wa utali wa thanzi wamphamvu mu utumiki wanu mu dzina la Yesu. Amen. Mulungu akudalitse iwe Stanley wang'ono inu muli ndi mnyamata wabwino pamene. Tsopano ine ndikuti ndipemphe chifundo cha pang'ono chabe cha anthu ang'ono ndi a msinkhu wongopitirira zaka khumi ndipo ine ndikudziwa ndi zovuta. Inu simungakhoze kuyima njoo motalika kwambiri chifukwa miyendo yanu imachita dzanzi koma ine ndikuyandikira china chake usiku uno chimene ine sindinachitepo kale ndipo pali china chake chimene ine ndilankhulepo chimene ine sindinaganizepo zakuyankhula pa chinthu chotero. Ndicho chifukwa mmawa uno ine sindinafune kuyika nthawiyo patsogolo pa uthenga ndipo ine sindinatsirize konse kulankhula za mtheladi wanga ndipo ine sindikuganiza kuti ine ndidzatero konse. Ine ndikuyembereza ine sindidzatero konse. Iye ali wodabwitsa kwambiri koma usiku uno ine ndikuti ndiyankhule pa china chake chimene ine sindikuchidziwa ndipo tsopano icho ndi chinthu ndithu kuti mtumiki anene kuti iye akutayankhule pa china chake chimene iye sakudziwa za icho koma ine ndikulowererapo mwakupambana kwa kudziwa kwanga inenso kuti mpingo uno ukhoze kumvetsa ndipo ine sindichita mwanjira iliyonse kusunga chilichonse kwa inu chimene chili chopindulitsa.
Tepiyi
ine ndikuganiza anyamata akupanga tepi ndibonga linu mupezeka kuti mwayipeza tepiyo aliyense amene akumvetsera kwatepiyo kumbukirani ngati china chake chili chododometsa kwa inu musati muchinene icho kupatula icho chili pa tepi musati munene china chake chosiyana kwa chimene chili pa tepi ambira kulembera kuno pa mbewu ya serpenti ndikunena kuti ine ndinanena zakuti ndi zakuti ine ndikapita kukatenga tepiyo kuiseweranso iyo ine sindinanenezo mwanjira imeneyi onani anthu amaweruza molakwika zinthu inu mukudziwa yesu nthawi ina chikachitika chiukitsiro chake anali kuyenda pansi kugombe ndi atumwi ndipo yohane anali kutsamira pachifuwa chake ndipo iwo anati nchiyani chiti idzachitike kwa munthu yesu anati kulichiyani kwa inu ngati iye akhalabe mpaka ine nditadza ndipo apo panapita kunena kwakuti yohane akanakhala moyo kuti adzaone yesu akudza ndipo lemba limati komabe iye sananenezo mwanjira imeneyi inu onani iye iye sananene konse izo iye anangonena kulichiyani kwa inu ngati iye akhalabe mpaka ine nditaza iye sananene kuti iye adzadikira koma onani kusamvetsetsa ndikophweka kwambiri ndipo tsopano zili sizili kuti ine ndikumutsutsa wina wake chifukwa chochita izo chifukwa ine ndimachita izo ine mwini ndipo anthu onse amachita izi ngati atumwi amene anayenda ndi ambuye wathu anamumvesa molakwika iye ndipo iwo sanamumvese iye bwinobwino potsiriza kumene iwo anati onani tsopano ife tikumvetsa tsopano ife tikukhulupirira ndipo ife tili otsimikiza kuti palibe munthu amene angakuwuzeni inu kalikonse pakuti inu mumadziwa zinthu zonse ndipo yesu anati kodi inu tsopano mukukhulupirira mwaona itatha nthawi yonse iyo kodi izo potsiriza zafika kwa inu onani kuti inu mukhulupirire ndipo uwo ndi umunthu basi ndipo ife tonse ndi umunthu kotero ife tizimvetsa molakwika koma ngati izo zikhala mwakudodometsa pang'ono kwa inu tsewerani tepiyo mobwereza mumvetsere mwatcheru ndiye ine ndikutsimikiza kuti mzimu woyera ululira ndiye wanthu ang'ono ngati inu mutangogwira ma ameni anu bwana ingodikirani kanthawi pang'ono chabe chifukwa ine ndikufuna izi kuti ndimvetsedwe motsimikiza chifukwa ambiri sadzakhala nayo tepi kotero ine ndikufuna inu kuti mukhale otsimikiza kutizimvetse ndipo tiyeni tiyandikire izo kwa ine ndingati maminiti makumi atatu ndi asanu kapena makumi anayi basi molemekeza monga momwe ife tikudziwira kachitidwe kake ka izo chifukwa iyi ndi nthawi yopambana kwa ine izo zili pamene china chake chachitika chimene ine sindikudziwa choti ndingachite maona ndipo ine ndikuyima mukhwalala loopsa kwambiri imene ine ndinayimapo mumasiku a utumiki wanga monga ine ndikudziwira za izo kotero tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano ife tisanati tiyandikire mawu atate akumwamba ndiye nthawi ina kale ine ndinalalikira paphunziro la kupenekera ndipo kupenekera ndikuyesera wopanda ulamuliro ndipo mwina mwaka usiku una mbuye ine ndadzitengera pa ine ndekha kuti nditanthauzire china chake kwa wanthu wopanda kukhala nawo masomphenya a icho kotero ambuye ndifufuzeni ine pamene nsonga zili zoti zifufuzidwe kutsekeka mwayanga ambuye inu munatsekapo kamwe ya mkango mukhola ndi danieli mwakuti iyo tinakhoze kumuvulaza iye ndipo ambuye ine ndikupemphera kuti ngati ine ndiyenera kuyesa kutanthauzira china chake cholakwika inu mukadali nayobe mphamvu kuti mutseke kamwe koma ngati icho chili choonadi ndi ambuye muchidalitse icho ndikuchitumiza icho ndipo inu mukudziwa zikhalidwe ndi chimene chili pafupi ndipo ndi chifukwa chake ine ndabwera ngakhale ku mbiri yotsiriza kumene iyi paguwa kudzayesa kutanthauzira zinthu izi ndipo ine ndikupempha inu kuti mutithandize ife dalisani mpingo wa ung'ono uwu gulu ili limene limabwera pano pansi pa denga amene amayenda ndi ife kuno mu mzinda kubwera kuchokera ku mayiko ambiri pamene mithunzi ya usiku ikugwa ife tili okondwa kwambiri kukhala nawo malo poti tibwereko. Pamene dziko lili losokonezeka kwambiri, ndipo sakudziwa pamene iwa kuima, ife tili okondwa kuti dzina la Ambuye ndilo nsanja ya mphamvu. Ndipo olungama amathamangira mwa iyo ndipo ali otetezeka. Osati mawu ochuluka chabe, koma vumbulutso. Kotero ife tikupemphera Atate pamene nyali zamadzulo zitizidze pakulowa kwa dzuwa. Ndipo ife tikukhulupirira kuti ndiyo nthawi imene ife tikukhalamo mukulowa kwa dzuwa. Ndipo ife mwakachetechete wochuluka tikuthokozani Inu Ambuye. Chokera ku mitima yathu yonse chifukwa cha zinthu zimene Inu mwatichitira ife. Ndipo Ambuye musi kupyola mu mʼbado ine ndikukuthokozani Inu polola masomphenya amene Inu mwawapereka aliwonse iwo mwangwiro basi ndi kutanthauzira kulikonse kwa loto kwakhala chimodzimodzi mwanjira iyo. Kotero ife tikudziwa kuti zikanakhoza kokha kukhala Inu Ambuye, pakuti ife ndife zivundi, tonse obadwa mu tchimo, ndipo mulibe kanthu kabwino mwa ife. Koma kuganiza kuti Inu mukhoza kutenga chinthu chotero ngati munthu wokhalapo ndi kuwatsuka iwo ndi madzi a mawu ndi mwa magazi a Khristu ndi kutambasula dzanja ilo mwa njira yotero mpaka munthu sangagwiritse ntchito kuganiza kwake komwe, koma kulola lingaliro la Khristu yemwe amadziwa zinthu zonse, mulole iwo abweremo ndi kulangula ndipo mugwiritse ntchito kachisi. Ndipomwe Inu Atate. Tsopano ife tikudalitsa dzina lanu loyera. Ndipo ife tikudalitsa gulu laling'ono ili usiku uno mu dzina lanu. Ife tikumudalitsa Mʼbusa Mʼbale Neville wa ntchito wolimbika wa Mulungu. Ife tikudalitsa madikoni, matrasti ndi memba laliyense wa thupi la Khristu onse kuno ndi kuzungulira dziko mu dzina la Ambuye Yesu. Oh, pamene ife tikuona mdima uwu wakuda, mthunzi woyipa umene ukugwera kuzungulira pa nkhope ya Chikhristu, ife tikudziwa kuti nthawi kuyandikira pafupi kudzakhala kuli mkwatulo, ndipo mpingo udzatengedwera mmwamba. Ambuye, mutilole ife tizigupa mopitirira, kuyang'ana kwa woyambitsa ndi wotsirizisa Khristu. Perekani za Ambuye. Ndipo pamene ife tikusunthira patsogolo tsopano mu dzina la Ambuye Yesu kuti tisamalire zinthu izi zomwe zayikidwa pa mitima yathu, ife tikupemphera kuti Inu mukhale ndi ife ndi kutithandiza ife ndi kutenga ulemerero kuchokera kwa izo Ambuye, pakuti ife tikudzipereka tokha kwa Inu ndi mawu anu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano ngati Inu muli nayo pensulo ndi pepala, ine ndikufuna kuti Inu muzilemba zinthu zina yapo pamene kapena chilichonse chimene Inu mukufuna kutero, ingokhalanizo chili chokonzeka. Ndiyeno pa tepi naponso ngati Inu mukufuna kulemba malemba pa nthawi iliyonse, chifukwa ine ndikukhulupirira kuti lolemba limene limawerengedwa. Tsopano ife tikufuna kuwerenga mutu usiku uno, kapena kuwerenga kwa lemba kuchokera mʼbuku la chivumbuluso cha Yesu Khristu. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ili ndi vumbuluso la Yesu Khristu monga zalembedwa mu buku. Ndipo vumbuluso lina lililonse limene lili lidzakhale losiyana kwa vumbuluso ili lidzakhala lolakwika. Ine ndikukhulupirira kuti izo zikuyenera kuzibwereza kachiwiri. Vumbuluso lililonse limene tilidzagwirizana umu ndi vumbuluso ili ndi kubweresa vumbuluso ili kukuwala ndi vumbuluso lolakwika, ilo liyenera kukhala mwa malemba. Tsopano mu mutu wa 10 wa buku la chivumbuluso cha Yesu Khristu, ine ndikukumba kuwerenga ndime zoyambirira zingapo, ndime zoyamba zisanu ndi ziwiri, 1 mpaka 7. Mvetserani mwatheru tsopano ndipo mundipempherere ine. ndipo ine ndinaona wina wamphamvu ngelo wina wamphamvu akubwera pansi kuchokera kumwamba atavekedwa ndi mtambo ndipo utawaleza unali pa mutu wake ndipo nkhope yake inali ngati linali dzuwa ndi mapazi yake ngati nsanamira za moto ndipo iye anali nako mdzanja lake kabuku kakang'ono kotsegula ndipo iye anaponda phazi lake la manja pa nyanja ndi phazi lake la manzere pa mtunda ndipo iye anafuula ndi liwu lalikulu ngati pamene mkango ubangula ndipo pamene iye anali atafuula mabingu asanu ndi awiri anayankhula maliwu awo ndipo pamene mabingu asanu ndi awiri anali atayankhula maliwu awo ine ndinali pafupi kulemba ndipo ine ndinamva liwu kuchokera kumwamba likunena kwa ine sindikiza zinthu izo zimene mabingu asanu ndi awiri ayankhula ndipo usazilembe izo ndipo mngelo amene ine ndinamuona atayima pa nyanja ndi pa mtunda anakwezera mmwamba manja ake kumwamba nalumbira pa iye amene akhala moyo kwa nthawi za nthawi amene analenga miyamba ndi chinthu chimene chili momwemo ndi dziko lapansi ndi zinthu zili momwemo ndi nyanja ndi zinthu zili mmenemo kuti pasakhale nthawi motalikira koma mumasiku aliwu la mngelo wachisanu ndi chiwiri pamene iye adzayamba kuwomba chinsinsi cha Mulungu chiyenera kutsirizika monga iye anali atanenera kwa ntchito ake aneneri ndipo mutu wanga ngati ine ndingautche iwo icho usiku uno ndi uno kodi ichi ndi chizindikiro cha mapeto bwana feronse tikudziwa kuti ife tikukhala mu nthawi ya ulemelero kwa mpingo koma nthawi yoyipa kwa wosakhulupirira ndipo ife tikukhala mu imodzi ya nthawi zoopsa kwambiri ya zonse zonse zimene zinakhalapo kuchokera pamene dziko linayambira palibe mneneri palibe mtumwi kopanda mu nthawi iliyonse amene anakhalapo mu nthawi yotere monga ife tikukhalamo tsopano awa ndi mapeto izo zalembedwa mu mlengalenga izo zalembedwa pa nkhope ya dziko lapansi izo zalembedwa mu newspaper iliyonse awa ndi mapeto ngati inu mungakhoze kuwerenga kulemba kwa dzanja aneneri anakhala mu nthawi imene kulemba kwa dzanja kunali pa khoma kwa fuko koma ife tikukhala moyo pamene kulemba kwa dzanja kuli pa khoma la nthawi mafuko onse dziko lapansi chilichonse nthawi ili pa mapeto kotero ife tiyenera kufufuza malemba kuti tipeze ora limene ife tikukhalamo nthawi zonse mneneri woona wa Mulungu amapita ku malemba chotero iye ali mtheradi kuti izo zikhala mwanjira imeneyo muchipangano chakale pamene aneneri ankanena chilichonse uko nthawi zonse kwina kwake kunali mneneri ali ndi mawu yemwe amakhala nawo mawu iye amayang'ana Mulungu kufuna masomphenya ndipo ngati masomphenya ake anali mosiyana kwa mawu ndiye masomphenya ake anali olakwika ndiyo njira ya Mulungu yofikisira mawu ake kwa anthu ake.
Can you hear me way back? All right.
Kodi inu mukukhoza kundimva ine kumbuyo
chabwino
ine sindikudziwa basi poti ndiyambire.
Now, it has been a great privilege
so vano wakhala uli mwayi waukulu kwa inu kudziwa kuti kachisi uyu anali mpingo wanga woyamba ndi chinthu cha ulemerero ndipo ine sindidzayiwala konse ngakhale ine yesu akachedwa ndipo ine ndikakhala kufika usinku wa zaka mazana ine ndidzakumbukira tsiku limene ine ndinayika mwala wa pangodya apo pangodya ndi masomphenya amene iye anandipatsa ine mmawa uja akachisi uyu ndipo nonse inu mukukumbukira izo izo zalembedwa mu mabuku ndipo izo zatsimikiziridwa mwamtheladi mpaka kulemba pakibe chiduswa chimodzi cha iwo chimene chinaphonya ndipo tsopano ine sindikukhulupirira kuti pali chilichonse chimene iye wayankhula zaka zonse izi za moyo wanga zimene ine ndayankhula kwa wanthu kupatula chimene chinadzachitika ndipo anthu ambiri abwera ndi maloto amene iye wandilola ine mwachisomo chake kuti anthauzira kwa wanthu ndipo ambiri abwera ndi maloto ndi mavuto amene ine ndinali wosakhoza kuwatanthauzira koma ine sindinayesere kuyambisa kwa inu wanthu matsenga amene ali nawo mayankho onse ine ndayesa kukhala woona mtima ndikukuwuzaninu chimene chinali choonadi ndipo ine ndimakhoza okha kukuwuzaninu monga iye amandiwuzira ine ndiyeno momwe izo zimabwelera kwa ine ndiye ine ndimakhoza kukuwuzaninu ndipo ine ndikufuna kukuchenjezaninu mu tsiku ili limene ife tikukhalamo alipo ambiri osati kunena chilichonse chotsutsa wanthu koma pamene inu muona munthu amene ali nalo yankho kuchilichonse ndizo zosiyana kwa mawu yesu anati analipo akhate ambiri mu masiku a eliya koma mmodzi yekha anachirisidwa mu zaka zambiri 73 kapena zoposera zimene eliya anakhalamo ndipo wakhale mmodzi anachiritsidwa akazi amasiya ambiri mu masiku a elisha koma iye anatumizidwa kwa mmodzi yekha ndipo ife tikupeza kuti pali zinthu zambiri zimene mulungu amachita ndi zimene iye samaziulula kwa antchito ake ndipo palibe wantchito amene ali woposa mbuye wake ndipo ndiye mulungu sadzagawana ulemerero wake ndi munthu aliyense iye ndi mulungu ndipo pamene wantchito afika pamalo amene iye akuyesera kutenga malo a mulungu ndiye mulungu amatenga moyo wake namsundira iye kutali kwina kwake kapena china chake ife tiyenera kumakumbukira izo tsopano mmasomphenya awo ndi kutanthauzira ine sindingakhoze kudziwa kutanthauzira kwa loto mpaka ine nditaona chimodzimodzi mwa masomphenya chimene lotolo linali ndipo ambiri a inu mukudziwa kuti inu mwandiwuzapo ine loto lanu ndipo simumakhoza ngakhale kunena ilo lonse ndipo pamene ine ndinaliona loto ndikubwelera kwa ine ine ndimatembenukapo ndikukuwuzaninu kuti panali zochuluka za ilo zimene inu munazisiya ndiyeno ndimakuwuzaninu zimene inu munazisiya za ilo inu mukudziwa kuti ndiko kulondola ngati ndiko kulondola nenani amen amuna inu zinthu zimene inu simunandiwuze inu chotero inu mukuona ngati monga Nebukadineza anati ngati inu simungakhoze kundiwuza ine zomwe ine ndinalota ndiye ine ndidziwa bwanji kuti inu muli nako kutanthauzira kwa izo koma zotengeka nazo zonse izi ife tisamazitenge izo ndi kunena pakuti atero ambuye ife tisamachite izo ife tiyenera kukhala nalo liwu lolunjika yango kuchokera kwa mulungu ife tisanakhoze kunena kuti ndi mulungu osati zotengeka nazo osati zogirikisha zilibe kanthu kaya zikugunda mochuluka bwanji inu mukhoza kunena ine ndikukhulupirira izo zikanakhoza kukhala mwanjira iyi koma pamene inu mulankhula pakuti atero ambuye si iwe ayi muziyang'ana pa nsanja kodi inu munayamba mwazionapo izo zikulephera pakuti atero ambuye ndi wangwiro sanalepherepo konse ndipo malingana ngati izo zili pakuti atero ambuye izo sizingakhoze kulephera koma mpaka pano iye wanditeteza ine pa ine ndayembekezera pa iye ine sindinayesere kufunafuna kutchuka kapena ulemerero wamba wa munthu ine ndayesera mwakukhoza kwanga kukhala moyo modzidye pesa ndi kukhala mtundu wa moyo umene ine ndikuganiza kuti mkhrisitu ayenera kukhala ndipo ine sindinakhoze kuchita izo mwa ine mwini koma iye wachita izo kufikira tsiku ili monga ine ndikunena kuti iye ndi mmodzi amene wanditsogolera ine zinthu zambiri zikhoza kunenedwa mwa njira iyi koma izo zikhoza kutenga motalika kwambiri koma nonse ainu mukudziwa za zinthu ndipo chifukwa choka chimene ine ndinali nacho kuti inu munene amen kanthawi kapitako ambiri amene mwandiwuza ine maloto ndiye ine ndimabwera ndikukuwuzani inu zimene inu munazisiya chifukwa uthenga uwu ukujambulidwa anthu amafuko onse adzamva izi ndipo pamene iwo adzamva amen uyo ndiye iwo adzadziwa kuti pali maliwu pamenepo amene akhala pansi pa utumiki uno amene amadziwa bwino kuposa kuchita chilichonse cholakwika kapena kunena amen kuchina chake chimene chili cholakwika amen ali zikhale chomwecho iko ndikuvomereza izo tsopano moyo wanga wonse kuyambira ndili mwana wang'ono pakhala pali zina chake chimene chandisautsa ine ndipo ine ndakhala nawo moyo wachilendo kwambiri wovuta kuumvetsa ngakhale mkazi wanga amakanda mutu wake ndikunena bill ine sindikukhulupirira kuti aliyense angakhoze kukumvetsa iwe ndipo ine ndinati ine sindidzimvetsa ine mwini chifukwa ine ndinadzipereka kudzipereka ine mwini kwa khristu zaka zambiri zapitazo iye amachita kutsogolera ine sindiyesa kumvetsa izo ine ndimangopita kumene iye akutsogolera mwakupambana kwa kudziwa kwanga ine ndili wothokoza chifukwa cha mkazi wodabwitsa ndi wana ndi chifukwa cha mkazi wanga ndi wana amene ali nacho chidaliro kuti ine sindingawawuze iwo chilichonse cholakwika kuti iwo akukhulupirira nthawi iliyonse iwe ukawawuza iwo chilichonse iwo amagwira kumene kwa ichi iwo amadziwa kuti ine sindingawawuze iwo chilichonse cholakwika ndipo kodi ine ndingamuze wina wana a mulungu chilichonse cholakwika ndi iye osati mwakufuna ayi bwana mulungu akufuna ana ake mukuphunzitsidwa kwa mtundu wabwino ndikukhala woona mtima nawo iwo ndi mwachoonadi nawo ndipo iye adzadalisa icho ine ndikukhulupirira tsopano motsatira monse kutsika kupyola mu ulendo pakhala pali zinthu zimene zachitika zimene ine sindimakhoza kuzimvetsa ndipo chimodzi cha zinthu zimene ine sindimakhoza kuzimvetsa zinali pamene ine ndinali mnyamata wang'ono ndipo masomphenya awo amakhoza kubwera pa ine ndipo ine ndimakhoza kuwaona iwo ndi kuwawuza makolo anga zinthu zimene zimati zichitike iwo ankaganiza kuti ine ndinali wamanjenje chabe koma chinthu chachilendo izo zinkachitika mwanjira yomweyo basi iwo ankanenera chotero inu mukuti kodi izo zinalinu musanatembenuke inde mphaso ndi mayitanidwe ndi zopanda kulapa baibulo linatero iwe umabadwa pa dziko lino kwa cholinga china ndipo iwe sumati kulapa kwako sikumabweretsa mphaso izo zinakonzedweratu kwa iwe tsopano motsatira njira ndipo pamene ine ndinali mnyamata wang'ono kukhumba kwanga kunali ine ndinali wosakhutisidwa mu dziko limene ine ndinkakhalamo ine ndinkayembekezera mulimonse kupita kumadzulo ndipo ine ndinachitidwapo operation pamene ine ndinawomberedwa pamene ine ndinali mnyamata wang'ono ndipo pamene ine ndinasisimuka kuchokera kukomoledwa koyamba ine ndinkaganiza kuti ine ndinali mukuzunzika ndikupita pansi mankhwalawo anandikomola ine ndipo ine ndinali nditakomoka kwa maora asanu ndi atatu ine ndikuganiza iwo anali kudandaula za kundisisimutsanso ine iwo anachita operation yayikulu wopanda penisilini magazi miyendo yonse pafupi womberedwa ndi mfuti yayifupi bwanawe wanga wang'ono anawomba mfuti yake ndiyeno pafupi miyezi isanu ndi iwiri kenako ine ndinatenganso mankhwala ena okomola ndipo pamene ine ndinabwera kuchokera kukomola uko ine ndinkaganiza kuti ine ndinali nditayima kunja kuminda ya kumadzulo ndipo mtanda waukulu wa golide mu mlengalenga ndi ulemerero wa mulungu kuwalira pansi pa iwo ine nditayima pamenepo monga chonchi Pamene kuwala kumene inu mukugona pachithunzi usiku uno kumene kwatsimikiziridwa kukhala chinthu cha uzimu mwakufufuza kwa sayansi. Kwa ine iko unali kuwala komweko kumene kunamukanthira pansi Paulo woyera ndikuwala komweko kumene kunatsogolera wana a Israeli ndi usiku. Kodi inu mumazindikira pa mngelo uyu? Iye anavekedwa mu mtambo. Onani, iye anali mtambo masana. Tsopano kuwala uko komwe monga kwa wanthu osamvetsa poyamba ankaganiza kuti zinali zolakwika kuti ine ndinali kungonena izi, koma mzimu woyera unapezeka kuti unali nazo zida za sayansi ndipo anthu pamenepo pachisimikiziro ndipo anajambula chithunzi chaiko nthawi zingapo. Ine ndinali ine ndikuona munthu ali ndi mthunzi wa imfa, mthunzi wakuda pa iwo. Masabata pang'ono apitawo pamene ine ndinali mu mzinda ndi pamene ife tikulalikira iwe sumayenera kujambula zithunzi inu mukudziwa pamene iwo akulalikira ndi pamene chinthu chomwecho chinali pamene icho chinajambulidwa, koma wina anali nayo kamera. Ndipo ine ndinanena kwa Dona atakhala kumeneko mlendo, ine ndinali mu Southern Pine. Ine ndinati pali mthunzi pa abiti akuti ndi wakuti Dona yemwe ine ndinali ndisanamuonepo mmoyo wanga. Inu mwabwera kumene kuchokera kwa dotolo ndi makansala awiri mmodzi pa bere lililonse, ndipo inu mwalepheredwa. Inu muli ndi mthunzi wakuda wa imfa. Ndipo china chake chinanena kwa mlongo atakhala pambali amene anali ndi kamera ya flash, chinati tambula chithunzicho. Ndipo iye sanafune kuchita izi, komabe tambula chithunzicho. Ndipo iye anadziletsabe, ndiyeno kachiwiri icho chinabwera. Ndipo iye anagwira chithunzicho natambula chithunzicho, ndipo ndiichi apo mwa sayansi icho chili pa bolodi la zolengeza mthunzi wokuta wakuda. Ndiye pamene mkaziyo anakhulupirira ndipo pemphero lidapangidwa, chithunzi chinajambulidwa molunjika kumbuyo komwe kwa icho poyera. Ine ndinati mthunziwo wachoka. Maona Donayo ali moyo mwachisomo cha Mulungu. Kodi inu mukuona chimene ine ndikudanthauza? Ngati iwe unena choonadi, iwe ukhoza kusekedwapo kwa kanthawi, iwe ukhoza kusamvetsedwa kwa kanthawi, koma Mulungu adzasimikizira izo kuti icho ndi choonadi. Ngati iwe ukhala nacho basi icho, maona kungogwiritsabe. Icho chikhoza kutenga zaka, koma monga mwa Abrahamu ndi wena, koma iye nthawi zonse adzachipanga icho kukhala choonadi. Pamene mngelo uja paja, ndipo ine ndikuganiza pambali pa mkazi wanga pali wanthu pano usiku uno kuchokera zaka 30 zapitazo amene anali kuyima pafupi pamene iko kunabwera pansi. Kodi alipo aliyense momvera tsopano amene analipo paja pamene mngelo wa Ambuye amene anabwera pansi pa mtsinje nthawi yoyamba pamaso pa wanthu? Kwezani manja wanu. Inde ndi awo apo, ukuona. Tsopano ine ndikuona akazaku isoni anakweza dzanja lawo, iwo anali kuyima pamenepo, mkazi wanga apo iye anali pamenepo, ndipo ine sindikudziwa omwe ena onse a iwo ali amene anali kuyima pa gombe kuno pamaso pa panthu ambirimbiri pamene ine ndinali kubatiza tukolo kumadzulo. Ndipo kumene kuchokera mu mlengalenga mwamkuwa mmene mnalibe mvula kwa masabata, apa iye anabwera ndi mkokomo, ndipo anali monga Yohane Mʼbatiza anatumidwa kuti atsogolere kudza koyamba kwa Khristu, iwe watumidwa ndi uthenga kuti utsogolere kudza kwa chiwiri kwa Khristu. Anthu ambiri kuyambira amuna amalonda a mzinda anali akuyima pa gombe kundifunsa ine chimene icho chimatanthauza. Ine ndinati izo sizinali za ine, ndi za inu, ine ndikukhulupirira. Izo zinapitirira ndipo pamene mngelo uja anachoka, ngati inu mukumbukira, iye anapita chakumadzulo pamene iye anali kupita mmwamba, kunja kumene pamwamba pake pomwe pa mlathu, ndipo anapita chakumadzulo. Kenako ine ndinakumana naye mkasidi yemwe ali mmadzi, ndipo iwo anandiuza ine zakuundana kwa nyenyezi zimene zinali zitabwera palimodzi pakuundana kwina. Pamene amuna a nzeru mu Babiloni anaona kumusi cha ku Palestina nyenyezi zitatu izi mukuundana, inu mwandimva ine ndikunena izo nthawi zambiri. Kodi inu mukudziwa kuti izo zatsimikiziridwa masabata awiri athawa kukhala choonadi? Mbale Sokman, kodi inu muli nalo pepalalo usiku uno paliponse pamene inu muli? izo zili mu pepala mkwamba wa pepala la mlungu December la 9 kuli mtolangana na bila cha uko ndipo iwo anakafukula zinthu zonse ndipo ife tilimakamaka kukhala tsopano zotsimikizilidwa ifetili taka ichi chikubwela ndi 1970 zaka zisanthu ziwiri ndawidapitilira la miyala yokumbidwa ndi kutsimikizilidwa kuli ndi zolakwika ndimotchedwa kuposa momwe inu mukuganizira ine sindinamuone mbale Fred chonchobe mbale Softman kodi inu muli pano kodi muli nalo pepa lalo ndinu mbale Softman inu muli nayo iye ali nayo pepa lalo ina mwake mawa usiku tidzati inu muliwerenge iyo ife tilibe nthawi sukuno kotero inu mukhoza kuona ndi kupenya chimodzimodzi amagiyaja amagaji yuda uko mu Babiloni akuwerenga nyenyezi anaona nyenyezi zija zikugwela mkunda na kwake ndipo pamene iye anatero iwo anadziwa kuti mesiya anali pa dziko lapansi ndipo apa iwo anabwera mu Yerusalemu akuimba ulendo wa zaka ziwiri ali kuti iye amene wabadwa mfumu ya Yuda kukwela ndi kutsika mmisewu iwo anapita ndipo bwanji Israeli anaseka pa iwo gulu ili lotentheka iwo sankadziwa konse kalikonse za izo koma mesiya anali pa dziko lapansi ndipo tsopano inu mukuidziwa nkhani yonseyo chimene iwo ananena tsopano ife tidzawerenga izo mawa usiku tsopano kubwera ku izi kuli masombenya samalephera chifukwa iwo ndi wochokera kwa mulungu ndipo monse kutsatira ulendo chakhala china chake chikundikoka ine kukokera pa ine ndiye pamene magi uyu anandiuza ine zinthu izi pamene ine ndinali mnyamata chabe woyang'anira zinyama kapena ndisanakhale izo ine ndikukhulupira izo zinali za zinthu izi ndipo izo zinandiopsa ine chifukwa ine ndinkachita mantha za chimene amagi anati koma kenako ine ndinapeza kuti amagi a baibulo anali kulondola kwa mulungu amadzionesera izo m'mwamba iye asanadzionesere izo pa dziko lapansi kuyang'ana makumbi a m'mwamba awo mulungu samalemekeza munthu kwa mafuko onse anatero Petro tsopano koma iwo amene amamuopa iye mafuko onse mulungu amawalandira ndiyeno ndiferi kupeza ndiye ine ndinayesera kulisiya lingalilowe koma o izo zingatenge maola kuti tilowemo momwe iwo mosasintha izo zinkasunthira njira iyo kusunthira njira iyo koma ine ndinkachita mantha nazo izo magi uyu ananena kwa ine iwe sudzachita konse bwino kummawa anati iwe unabadwa pansi pa chizindikiro ndipoanati iwe chizindikiro icho kuundana uko pamene izo zinatutsana njira kunja mmenemo tsiku la kubadwa kwako izo zinali kupachikika chakumadzulo ndipo iwe uyenera kupita chakumadzulo ine ndinati iwalani izo ine ndinalibe chinthu chochita ndizo ndipo monse motsatira ngakhale apabe izo zinachose izo mu mtima wanga ndiye pamene ine ndinali kuntunda uko usiku uja zokhuza masomphenyawa ine sinagoza kumpesa izo abale anga achibaptista anandiuza ine kuti izo zinali za mdiyerekeza ndiyeno pamene mngelo uja anaonekera iye mwantheradi anaponyera izo mulemba ndipo anati monga izo zinalili pa nthawiyo pamene ansembe ankadzutsana za zinthu osadziwa kanthu za mtundu kwa zikopso zimene iwo ayenera kuti azivala tizovala ndi kilichonse tikumatsutsana pa zosiyena zawo amagi anali kutsatira nyenyezi kwa Khristu pamene alaliki ankanena kuti yesu anali wachinyengo belezebule mdyerekeza anayimirira ndipo anati ife tikudziwa yemwe inu mulungu mmodzi wa yerayo wa mulungu kwachiyani inu mukubwera kudzatizunza ife nthawi isanakwana pamene paulo ndi silasi anabwera pansi akulalikira uthenga wa mbwebwe wang'ono atakhala pa njira ndipo alalika adziko ilo anati anthu awa ndi achinyengo iwo akupasula mipingo yathu ndi zina zotero kulitembenuzira dziko cha dodolido ndi chisokonezo chawo koma nchiyani chinachitika mmadzi wang'ono uja wa mbwebwe wang'ono uja anati awa ndi amuna a mulungu amene akutiuza ife njira ya moyo ndipo paulo anawuzuzula mzimu umenewo mwa iye iye sankasowa chithandizo chilichonse kuti chichitire umboni yemwe iye anali yesu nthawi zonse ankawawuza iwo kuti asunge bata lawo koma izo zikunka zikusonyeza kuti adyerekezi nthawi zonse amadziwa zochuluka za zinthu za mulungu kuposa momwe alaliki amachitira iwo anakhala womangidwa kwambiri mwa mpingo izo zinali chomwecho mu Bible ndipo Mulungu sikuti amasina tsiku lina ndikubwera pansi zaka zisanu zapitazo tikutokera kwa mbale Noma ine ndinali kuyendetsa pobwera munsewu ndipo ine kuti nditangokhala ndi msonkhano kumfunda uku ndipo Ambuye Mulungu anaonekera kwa ine mumasomphenya ndipo ine ndinali nditakhala kutsogolo kwa chipata changa kumtunda kuno mu nyumba yanga ndipo iko kunkaoneka kuti kunali nyengo yoyipa ambira ino anthu mukumbukira masomphenyawo iwo analembedwa mu buku langa la masomphenya ine ndinawalemba iwo kotero kuti ine ndidzakhale wosimikiza kuti ine ndisadzawayiwale iwo ndipo mu masomphenyawa amene ine ndinawaona apo panali zina dake chimene chinali chitabwera kupyola munjira ndipo apo panali miyala ili paliponse pabwalo langa ndipo apo panali magaledala ndizosalaza kukwera ndi kutsika kanjirako ndipo mitengo inali kudulidwira pansi ndi kuzulidwa ndipo ine ndinayamba kupotolekera kuchipata ndipo icho chonse chinali chotchingidwa ndi miyala ndipo ine ndinatuluka kuti ndinene kwa munthuyo chifukwa chiyani ndipo iye analusa kwambiri anandikangira ine kumbuyo ndipo anati ndimo mmene mumachitira ino alali ine ndinali ine ndikungokufunsani chifukwa chiyani inu mukuchita izi inu inu mukubwera chakumbali yanga ya nsewu kuno chifukwa chiyani inu mwachita izi ndipo iye anali pafupi basi kundiwomba ine ndipo anandikangira ine mbuyo ndipo ine ndinaganiza ine basi ndimuza iye kuti iye sakudziwa chimene iye akuyankhula ndipo liwu linayankhula kunena usati uchita izo iwe ndi mtumiki ndipo ine ndinati tabwino kwambiri ndipo ine ndinabotoloka mozungulira ndipo kumanja kwanga titakhala kutsogolo kwa chipata kunali chikuku chakale cha kuminda mudziwa chiyani ngolo ya denga ndi akavalo atamangidwa kwa iyo ndipo atakhala moyang'anizana ndi mbali ya woyendetsa anali mkazi wanga ine ndinayang'ana kumbuyo mbuyo ndipo ana wanga anali atakhala kumbuyo kumeneko ine ndinakwera pangoloyo ine ndinati kwa mkazi wanga wokondedwa ine ndapirira zonse zimene ine ndikanakhoza kupirira ndipo ine ndinanyamula zingwe ndipo ndinakoka kavalo wotsogolera ndipo ndinayamba kulunjika chakumadzulo ndipo liwu linanena kwa ine pamene izi zidzafika pochitika ndiye udzapita chaku mbale udzi womanga pano mu mpingo wathu ndi trustee ndi angati akukumbukira masomphenyawo tsopano mukumbukira ine ndikukuuzani ine redi izo zinalembedwa pa pepala ndipo ine ndinanena kwa mbale udzi iye anagula kuchokera ku mpingo malo awa pakati apo ndipo iye amati akamange nyumba ya miyala pamenepo ndinati musati muchita izo mbale udzi kwa iwo sadzakupatsani konse inu ndalama zanu za iyo kapena mwina mwake izo zinali zaka zapitazo zaka zisanu zapitazo ine ndinali iwo mwina adzabweresa mlato uwo kuti udutse apo ndipo miyala iyo inali mwina chipinda changa chapansi chidaphulitsidwa timodzera mwanga ndi zinthu zili panja apo m'malo mokhala miyala izo zinali zidusa zakonkhiwa ndiyeno iwo akanadzayika iyo pansi apa chifukwa iwo ananena mu pepala kuti icho ndi chimene iwo anali kuyesera kuchita chabwino iye sanayimange iyo potsiriza iwo analingalira pafupi chaka chotsatira kapena ziwiri iwo anali akubweretse iwo kudusa chotsika njira iyi kotero izo zinakhazikitsa iwo kotero ine ndinangoyiwala izo ndikuzilola izo zipita tsopano chinthu chachilendo chinachitika pafupi chaka chapitacho ine ndinali kuchitisa misonkhano usiku wina kumusi kwa mbale Junior Jackson wakhala pabomo mtumiki wa Methodist amene walandira mzimu woyera nakhala atabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu ndipo iye akuchita upusa umodzi wa mipingo yathu pa ulongo kuti tingokusonyezani inu momwe Mulungu akuchitira nawo anthu awa ine ndikunena izi ndi mtima wanga wonse ine sindikudziwa zagulu lililonse mu dziko lonse osonkhana palimodzi wena kumene ine ndikukhulupirira kuti mzimu wa Mulungu ndiko kuposa mu gulu ili iwo ali nazo zosiyana zawo iwo ali zedi osati pamene iwo ayenera kukhala palibe wina wa ife koma iwo ali woyandikira basi monga aliyense amene ine ndikumudziwa ndipo ine ndikusonyezeni inu podziwa zimene zimati zichitike mbale Jackson analotalota iye samakhoza kuchoka kwa ilo ndipo ine ndinali kuchoka ku mpingo wake ndipo iye samakhoza basi kupirira nazo izi. Kodi izo zakhala motalika bwanji mbale Jackson? Februari wa 61 iye anali nalo loto. Ndipo iye anabwera kwa ine, ndipo iye anati, china chake chili pa mtima wanga. Ine ndiyenera kukuuzani inu, mbale Branham. Ndinati, pitirirani mbale Jackson. Ndipo iye anati, ine ndinalota loto. Ndipo apo ilo linali, ine ndinangokhala chete. Ndipo ine ndinamvetsera. Ndipo ndinkayang'ana. Iye anati, ine ndinalota kuti panali kaphiri kakakulu kopambana. Ngati kunja mmunda kumene maudzu abulu kapena china chake anali. Ndipo anali pamwamba pa phiriri pamene madzi anali atakokolola doti. Apo panali mwala wapamwamba pamwamba pa gomo monga pamwamba pa phiri. Iwo unali mwala wopanda udzu. Ndipo pamene madzi anali atakokololera pansi, iwo anali atacheka zowerengedwa zina zake pa miyala iyi. Ndipo inu munali kuyimirira pamenepo kutanthauzira kuwerenga uku pa miyala iyi. Ndipo anati tonsa ife. Ndipo umu ndi momwe iye ananenera izi. Anati abale ochokera ku Georgia ndi kuchokera konse kozungulira, ife tonse tinali kuyimirira pamodzi kumvetsera kwa inu kutanthauzira kulemba kwa chinsinsinko pa miyala iyo. Phiri limeneli. Ndipo anati ndiye inu munanyamula china chake ngati kuchokera mu mlengalenga. China chake ngati chitsulo choswera kapena chotukulira. Sichinali icho mbale. China chake chonga icho chitsulo choswera chakuthwa kwenikweni. Ndipo anati icho momwe inu munachitira izo ine sindikudziwa. Ndipo anati inu munakantha pa mwamba pa phiri limeneli. Munali yengula ilo pamenepo. Ndipo munanyamula chivinikiro cha iwo mpaka chitachoka. Iwo unali mwamaonekedwe a piramidi. Ndipo inu munayengula chivinikiro cha iwo. Tsopano izo zinali miyezi ndi miyezi ndi miyezi kutenga wa piramidi kusanalalikire. Ndipo anali pansi pa icho panali mwala woyera sangalabwe. Ndipo inu munati dzuwa kapena kuwala zinali zisanawalire pa iwo kale. Ziyang'anani pa izi, muzipenya izi, ndipo kulondola chifukwa kupangidwa kwa dziko, dziko linapangidwa pasanakhale kuwala. Mulungu akasuntha pamwamba pa madzi, ndipo ndiyeno pachiyambi iye anayankhula kuyitanitsa kuwala. Ndipo mwachilengedwe musi pansi apo mu mbadwo kupanga uko kunalipo kuwala uko kunali kusanabwere pa mwala umenewu. Ndipo iye anati ziyang'anani pa uwu kuwala kunali kusanabwere pa iwo mkale. Ndipo pamene onse iwo ananyamuka, ndipo ine ndinawawuza iwo kuti aziyang'ana izi. Ndipo onse iwo anabwerapo kuti ayang'ane mkatimo. Koma iye anati pamene iwo anali kuyang'ana mkati, iye anayang'ana chapangodya ya diso lake ine ndikutupira iyo inali. Ndipo anandiyang'ana ine. Ine ndinadzembera kumbali imodzi ndipo ndinayamba kupita chakumadzulo chakolowera kwa dzulo. Kubwera pamwamba pa phiri kupita m'musi mwa phiri. Kubwera pamwamba pa phiri kupita m'musi mwa phiri. Kumachepera ndi kuchepera. Ndipo ndinapita ulendo wonse kosati nkuonekanso. Ndipo iye anati ndiye. Pamene ine ndinachita izo, iye anati ndiye abale anachewuka mozungulira panapita kanthawi. Ndipo anati kodi iye wachoka? Kodi iye wapita kuti? Ndipo anati wena anatenga kupita njira iyo, wena anatenga njira ina, ndipo ena ina yake, koma apang'ono kwambiri anakhala ndipo ankayang'anabe kuchimene ine ndinali nditawawuza iye. Tsopano zindikirani kutanthauzira kwa lotolo. Kumene ine sindinamuze konse iye chinthu chimodzi kapena palibe wina wawa ine ndinamuuzapo aliyense wa iwo. Koma ine ndinali inde, ndipo mtima wanga ukunjenjemera, ine ndinali kuyang'ana. Tsopano kulembedwa kwa chinsinsi ndikirani, ine ndingosiya izo kwa pang'onopo. Osati kale litali mbale Bira, mbale Bira nthawi zonse amakhala nafe. Kodi inu muli pano mbale Bira? Inde kumbuyo. Bira anali mbale Bira ali yense ong'ambika. Iye anali ndi loto la chilendo. Ine ndinapita kwa mbale Bira. Ndipo iye anali kumusi kumba yake usiku wina pamene ine ndinali kupita pakuyitana kwina. Ndipo iye anati mbale Branham, ine ndinali ndi loto la chilendo. Anati ine ndinalota kuti ine ndinali kupita m'musi mwa mtsinje wa madzi chakumadzulo. Ndipo apo panali msewu kumbali yakumanzere. Ndipo ine ndinali kumbali yakumanzere ndikupita chakumadzulo pa msewu kuoneka ngati kumasaka ngombe ndipo padzanja la manja ine ndinapezeka kuti ndinazindikira ndikafika kumusungo inu munali kumeneko ndipo inu munali kukhusa gulu lalikulu la ngombe ndipo uko kunali chakudya chambiri chakumeneko ndipo anati ndiye inu munazitenga ngombe zimenezo ndikuyamba kumabwera nazo izo chokwera ndi msinji ndipo makuoneka kuti ine ndiyenera kuti chinabwerezera kwa iye kuti aziyang'anira ng'ombe izi ndipo iye anati tsopano icho chikhala chopheka kwa ng'ombe izi ine ndikudziwa kuti izo ndidzapita njira yakumene kulibe zolepheresa kwambiri koma mbale Branham akufuna kuti izo zikhale kumbali yakumanja kwa msinji uwu kotero ine ndibwerera mbuyo chakunjira iyi ndiukazilesa izo kuti zisabwere kudzolo la msinji kumbali iyi ndikuzisunga izo kumbaliyo koma iye anazindikira ine sindinatsatire konse ng'ombezo koma ndinapitabe chakumadzulo iye anati iyayenera kuti akusaka zosochera iye asanalankhule lotolo mopitirira ine ndinaliona ilo yeno zindikirani iye ananena kuti iye anayamba kukayikira pang'ono za ine kotero iye anabwerera kuti akayang'ane ndipo ananena kuti ine ndinali kufika ku phiri lolimba ndipo zonse mwakamozi ine ndinasowa ndipo iye anadabwa chimene chinali chitavuta iye anapita kumusi ndiyeno iye anali ndi msinje waung'ono pambali yake umene unachita nthambi chakumanzere ine ndikuganiza ndikokulondola mbale pira ndipo iye anazindikira kuchokera ndipo chakumbali yanga kunali mathithi woopsa ndiyeno iye anaganiza ine ndikanakhoza kugwera mmathithi amenewo ndi ndikuwonongeka ndiye iye anazindikira ndipo iye anati iye anayang'ana pozungulira iye anaona mphamvu ya mathithi awo amene anapita pansi njira iyi ndipo anali kuyambisa chitsime kuti chizitumphukira mmwamba koma madzi sanali kubwerera mbuyo mu nthaka iye anayang'ana kudusa nthambi yaing'onoyo kapena msinje waung'ono ndipo iye anaona nyama zina zazing'ono zokhala ndi makutu ozungulira ndipo anati ine ndikukhulupirira ine nditenga imodzi ndipo iye anawoloka ndiye iye anayamba kuganiza za ine ndipo iye anakwera pachulu chaching'ono kuti ayang'ane kwinako ndikuona ngati iko kunali mng'alu waung'ono wochepa wopapatiza inu mukudziwa kumene ine ndikanakhoza kuyenda mozungulira koma anati uko kunalibe kanthu ndipo iye anakhala wodandaula iye anati nchiyani chachitika kwa mbale wathu nkudabwa chomwe chachitika kwa mbale Branham ndipo pamene iye anachita mantha iye anati kuti iye anandimva ine ndikuyankhula ndipo ine ndinali kuyima pomwe pamwamba pa phiri ndipo ndinamuwuza mbale Bila tanthauzo la loto limene ine ndinamupasa iye osakhala lalitali ndipo ndinamuwuza iye kuti ayembekezere pa ambuye kuti tsikuina ine ndidzakomana naye iye pa chilumbu kwapo iye anali tsopano kutanthauzira kwa loto ilo ndi uku pokhala kuti msinjewo unali waukulu iwo unali msinje wa moyo ine ndinali kupita chakumadzulo pa iwo ndipo chomwechonso anali iye chifukwa iye anali pa msewu iye anali kuthamangira mochepa chotsika ndi msewu uwu ndipo pambali inayo panali udzu wambiri koma ziyangoyango zambiri ndi minga ndi nkhalango koma mkati mmenemo munali udzu wambiri momwe ife timasakira ambuye ndi chakudya cha ambuye kupyola mu zofu kukusa ng'ombe unali mpingo uwu kuzisunga izo pambali iyo ng'ombe zidzapita makamaka pa njira ya mnyalo chipembedzo ngati izo zingakhoze chimene msewuwo umayimirira chipembedzo ine ndinayamba kumubweza iye pa msewu kuti ndione kuti izo zisapite chipembedzo chilichonse pokhala kuti iye anaona khoma limene linali kwa thunthu losapheka kuti ulidutse limene linkanditchinga ine kuti ndipite kumadzulo unali mlandu uja wa msonkho ndi boma palibe amene angakhoze kumvesa momwe ine ndinatulukira mwa iwo ilo linali khoma limene linanditchinga ine koma ambuye anandidutsitsa ine mwa ilo po ine ndinali ndidadutsa ilo ine ndidzakumana nanu ino mbale Bira achitsumba kotero tsopano ndiye mwansanga zidatha izo mbale Roy Robertson mbale Roy kodi inu muli muno usiku uno inde ine ine ndikukhulupirira chiyani chakumbali iye anandiyitana ine ndipo iye anali ndi loto ndipo iye analota kuti ife tinali kukhusa ng'ombe tsopano ilo ndilachitatu lake ndikukhusa ng'ombe ndipo uko kunali udzu wofika pamimba chakudya chambiri
All of us brethren were together.
Don't say if abale tinali limodzi.
We come to a place for dinner. And Brother Fred Sofman raised up and said, Elijah, the great prophet, will speak to you today at noon. And then when we all everybody went away. And he wondered why they didn't wait.
Sana digire kuti achimve icho chikuyankhulira.
Tsopano,
onani momwe izo zikulumikizana chimodzi-modzi ndi mbale Jacksoni. Onani izo chimodzi-modzi, kugunda chimodzi-modzi ndi chimene mbale Bill ananena. Palibe mmodzi anayembekezera kuti amvetse. Zindikirani, mwansanga pambuyo pawo, Mlongo Collins, kodi inu muli pano Mlongo Collins. Analota loto la kukhala pano pa mpingo. Ndipo panali chikwati chikukonzekera kuti chichitike. Ndipo pamene iye anatero, iye anaona mkwati akubwera mkati wangwiro. Koma mkwati bwi sanali wangwiro kwambiri. Komabe iye anali mkwati. Tsopano uwo ndi mpingo. Ndipo apo panali ngati mgonero kapena msonkhano ukuchitika pano. Ngati chakudya chili kugawidwa. Ndipo izo zinakhala ngati zinawakhudza iwo chifukwa kuti mbale Neville anali kugawa chakudya mu mpingo. Koma iye anali icho chinali chakudya chabwino kwambiri chimene iye anayamba wachionapo. Iye anali wanjala kwambiri. Koma iye anaganiza mwina kuti mulotolo kuti iye sakanayenera kugawa. Ndipo iye ndi mbale Willard amati apite ku ranch house ndi kukadya. Ndipo pamene iwo anatero getsi kumbali ya dzanja la manja linatima. Tsopano inu mudziwa chimene icho chili. Tsopano chakudya mkwati bwisali wangwiro koma mkwati ali wangwiro. Mkwati bwisali wangwiro panobe koma chakudya chimene chinali kupatsidwa si chinali chakudya chenicheni. Icho ndi chakudya cha uzimu chimene inu mwakhala mukulandira monse motsatira. Tiloleni ine ndiyimire pano paloto la chinayiro ndi chabe. Kodi inu simukukumbukira ayi mbale Fred Sofman, mbale Bankswood, pamene ife tinali kunja mu Arizona chakachatha, pamene ife tinali kunja tikusaka nguluwe za javelin, ndipo ambuye anayankhula. Kodi inu simukudziwa zinthu zimene iye anachita mwangwiro kusonyeza chimene chikanadzachitika pamene ife tinkapita motsatira mseu. Ngati izo zili zolondola. Ino abala awiri nenani amen. Ziziponya konse. Ndipo ine ndinaona mu masomphenya pamene ife tinali kuyendetsa tsiku lina masomphenya ambuye anadza kwa ine. Ndipo ine ndinali kukonzekera pa nthawiyo pamene ine ndibwerera ku nyumba kuti ndipite kutsika la nyanja. Ndipo pamene ine ndinapita kutsika la nyanja chabwino ine ndinaona pa stima kapena mbali ya nyanja kumene stima zinali kuchokera. Ndipo panali munthu wang'ono wamfupi pamenepo. Ndipo iye anati ine ndakukonzerani ngalawa inu mbale Branham. Ndipo ilo linali bwato laling'ono kwambiri pafupi pafupi udali wa phazi koma iko kanali koyela ngati chipale. Ndipo iye ananena kwa ine ili ndila kuti inu muwolokeremo. Oh ine ndinati ilo tilokwanira. Iye anati ilo lizipita mailosi makumi anayi pa ora tokwera ndi chotsika njira iyi ndipo kukwera ndi kutsika ndipo koma ine ndinati ilo silindiwolotsa ine. Ndiyena iye anayang'ana pansi ndipo anati pitani momwe iwo akupitira. Ndipo ine ndinayang'ana ndipapo panali mbale Fred Sofman ndi mbale Bankswood atakhala mu bwato lopakidwa mobiriwira lokhala ndi chinsalu kumbuyo kwa iyo. Mbale Banks ali ndi pewa chotembenuzidwa monga chonse. Mbale Fred anali ndi chawo chopindidwa pa mphumipa. Ndipo iye anati pita monga iwo. Ine ndinati ayi ine sinditero. Ndipo munthu uyu ananena kwa iwo munthu wang'onoyo anati kodi ndinu amuna angalawa. Mbale Banks anati inde. Mbale Fred anati inde. Koma ine ndinati iwo sali ine ndine mwamuna wangalawa. Ndipo ine ndikudziwa kuti ine sindikanali ndipite chifukwa cha iyo chabe. Ndipo ine ndikutsimikiza ine sindingapite mwanjira imeneyo. Anati chifukwa chiyani inu simukupita nawo iwo. Ine ndinati ayi ayi. Chabwino ine ndinachewuka. Ndipo pamene ine ndinatero munthu wang'onoyo wa padoko anapezeka kuti anali mbale wanga wabwino mbale Agan Bright. Ndipo ine ndinabwerera mu masomphenyawa. Ndipo apo panali nyumba yaying'ono yayitali Kodinu mukumbukira sopano masomphenyawo. Sopano ndipo ine ndinakuuzani nukenako zimene kutanthauza kwake kunali. Ine ndimayenera kuti ndipite ku Zurich, Switzerland. Ndi mʼbale Agamben. Kwa msonkhano wa usiku usanu. Ine ndinauza abale izo zisanachitike. Ine sindidzapita ayi. Ndipo ine ndinali kumusi ndi mʼbale Welch Evans. Kumusi uko. Pamene izo zinapereka kutanthauzira. Usiku ina ine ndikubira mbale wetu anabwera ndipo anatsanditenga ine. Ife ndinali kupita pa ulendo wokaweza. Ndipo ndinati mbale Agenbright anali akundiitana ine. Ine ndinali chabwino apa izo zili. Iwo akandiletsa ine. Ndipo nthawi zambiri osati kupyolera mwa mbale maina. Iye ndi mmodzi wa nsanga abwino kwambiri. Koma nthawi zina ngati iwo angakhoze chabe. Ngati iwo akuganiza kuti iwe ukalalikira chinandake chimene chili chotsutsana ndi chiphunzitso chawo, iwo amangonena kuti iwe ukakhala uko kuti ukapeza abwenzi ako kumeneko. Ndipo iwo anati, mbale Agenbright anandiitana ine ndikuti mbale Branham, basi chimene mzimu unanena, anati inu mubwere nawo mwabwere sakazi anu palimodzi nanu. Anati chifukwa inu simukasowa kuti mukalalikire mochuluka kwambiri. Anati chifukwa ine ndikuganiza kuti iwo akusungirani inu usiku umodzi wokha. Ndipo anati inu mwina simukasowa kuti mukalalikire umodziwo. Ndipo ine ndinati ayi. Chabwino iye anati bwerani inu ndi akazi wanu inu nonse mubwere onani. Ndipo ngati inu mutero ine ndikakutengerani inu kokayenda. Oh, akazi anga ndi akazi anu ndi onse iwo. Ife tikapita uko kudzera ku Switzerland ndi mpaka kudzera ku Palestina. Ndinati ayi. Ine ndinali nako akutanthauzira. Ine ndinamuza mbale Welch kapena mbale Fred ndiwo. Ine ndidzakuwuzani inu mmawa. Koma poyamba mkazi wanga ayenera kuti anene china chake. Ndipo pamene ine ndinamuitana iye, ndiye iye anakana kupita. Ine ndinati apa izo zili. Kuona. Tsono bato laling'ono loyeralo linali msonkhano umodzi. Ndi zonse zabwino kupita kulikonse kuno pa gombe ndi msonkhano umodzi. Koma iwo suli wokwanira ngakhale iwo unali woyera ndi wabwino kundiitanira ine kuwoloka nyanja. Mbale Fred ndi mbale apo anayimiridwa mu masomphenya. Iwo anayimira kupita ngati okayenda mokasangalala. Koma ine sindinasamale kuti ndichite izi. Ndipo kuwakana iwo kukhala amuna anga lawa izo zimatanthauza kuti iwo sanali alaliki. Koma ine ndinali mlaliki. Ndiyeno chakudya mnyumba yaing'ono yaitaliyo ine sindinapite kutsika kwa nyanja. Ndipo ndinatembenukira ku nyumba yaing'ono iyi. Ndipo ife tinapanga madazeni amatepi a mapiramidi ndi chilichonse kuti ndiwasonyeze wanthu ora limene ife tikukhalamo. Tsopano fanizirani ngakhale ilo ndiwe nawo maloto. Awa anali masomphenya. Chakudya ndichi apa. Awa ndiwo malowo. Zindikirani ndiye nchiyani chinachitika. Ndiye mwansanga atatha kubwera masomphenya achinayi awo kapena maloto achinayi amene ine ndinawuzidwa uko kunabwera mbale panelo. Iye ali pano kwina kwake omwe apo. Ndipo Pire sanali pano. Ndipo munthuyo anali wotengeka. Iye ndi wochokera ku Bloomington nendikubira kapena Bedford Lafayette akuchitisa misonkhano. Ndipo iye anali ndi loto. Ndipo iye anabwera kumusi kwa mbale Wood. Ndipo iye anati ine sindingalole basi kuti izi zipite. Ine ndiyenera kunena izo. Ndiyenera kumuwuza mbale Branham. Izo zikundisautsa ine. Ndipo Mulungu akudziwa palibe lopo limodzi pakati pa iwo amangobwera limodzi awiri atatu anayi asanu asanu ndi limodzi. Mbale panelo anati ine ndinali ndi loto la chilendo. Ine ndinalota kuti ine ndinali kupita kukakhala ndi msonkhano ku mtunda uwu. Ndipo mwa mtundu wina kapena inzake kunali msonkhano muno mu tchalichi cha tsopano monga ngati. Ndipo anati tchalichi cha tsopano ichi pomwe icho chinapezekera kuti iye ankadabwa chifukwa chimene iwo sanali kugwirizana pakati pa awiriwo kapena china chake pa njira imeneyo. Ndipo anati iye anali kuyima pano anaganiza chabwino ine ndakhala ndili muno ine basi ndingodikira. Ndipo ine ndikhalapo pa msonkhano. Anati munthu anabwera kudusa nyumbayo atavala sudi ya brown, ndipo ine ndikuganiza kuti iye anali kulemba. Ndipo iye anamuza mbale panelo anati uwu ndi msonkhano wodzisekera, iwo ndi wa madikoni ndi ma trustee okha. Chabwino, iye anamvelera ngati wapondelwa. Kotero iye anatuluka pa khomo la chalichi chatsopano, chalichi chimene chinali chitamangidwa kapena ichi chimene chikukonzedwanso. Ndipo pamene iye anapita kunja, ndipo kunali chisanu, nyengo yoyipa nthawi yachilimwe. Ndipo palibe wa anthu awo ankadziwa kanthu zai. Ndipo pamene iye anapita kunja pa khomo, ine ndinali kuima pamenepo. Ndikuyangana chakumadzulo, ine ndinati musati mumvelele ngati mwapondedwa mbale panelo, ine ndikulangizaninu choti inu muchite. Ndipo mbale panelo ndi aliyense wa iwo onse anadziwa kuti ine sindinawawuze iwo kutanthauzira kuli konse, iko kuli pakali pano. Komabe kukuona iko pamene iwo anali kuwayankhula iwo. Kodi inu munazindikira momwe ine ndinatulukira mudzamu mwansanga mbale panelo kudzilesa kuti ine ndisakuwuzeni? Ndipo ndinapitabe mmwamba osalina konse kanthu kwa mbale udzu kapena wina aliyense wina ayi. Ndinangozisiya izo ndifa ine ndinkafuna kuona kumene izo zinali zikulondolerako. Kodi inu mwandimvapo ine ndikunena mwaposachedwapo? Ine ndikusautsika icho chimene icho chinali. Ndiyeno mbale panelo yananena kuti ine ndinanena kwa iye mbale panelo yambapo. Ndipo malo yamba amene iwe ukafikepo akakhala Zipora, 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 chimene chimatanthauza mphambano kapena kuyima kapena china chake. Ine ndinati usati ukakhale apo, ndiye ukapite penapo, ndipo iwe ukamupeza mkazi wachikulire. Ndiyeno usati ukayimire pamenepo, ukapitenso iwe ukamupeza mkazi wachikulire kwenikweni, usati ukayime apo. Ndipo nthawi zonse zimene ife tinali ine ndinali kuyankhula, ife tinali kuyenda kupyola muchisanu. Ndipo ine ndinati upite mpaka iwe ukamupeze mkazi wanga. Ndipo pamene iwe ukamupeza mkazi wanga ukayime pamenepo. Ndipo anati iye anayang'ana, ndipo ife tinali titachoka kuchisanu pa chipulu. Ndipo ine ndinasowapo. Ndipo iye anayang'ana mbuyo, ndipo iye anamuona mkazi wake akupopa madzi kuchokera pa chisimu. Ndipo mtumiki wina akukoka pa iye kuti amuchosepo iye pa mpopepo. Iye anali kumuyang'ana iye. Ndipo iye anauka. Apa pali kutanthauzira kwa loto lanu. Ndipo ine ndikanakhoza kukuwuzani inu sikuja. Koma ine ndinangopotoloka kuchokapo pokhala kuti Zipora ndi mkazi mmodzi wachikulire, ndi mkazi wina kwenikweni wachikulire kwenikweni, ndiyo mipingo. Maona? Ndipo Zipora pokhala makamaka mkazi wa Mose, Zipora ndipo ife tikuzindikira kuti ine ndinamuza iye kuti asayime pa iwo. Zinalibe kanthu kuti iwo anali akulu motani, iwo anali mabungwe. Musati muyime pa iwo, iwo akhala nthawi yawo. Koma pamene iye afika pa mkazi wanga umene uli mpingo wanga umene Yesu Khristu wanditumizira ine umu mu tsiku lotsiriza ili, ndipo pano iwo uli akayime pamenepo. Ndipo ine ndinali kupita chakumadzulo. Ndiye mlongo Stefe, iye mwina sangakhala ali pano, ndipo iye wakhala ali mchipatala, ine sindikudziwa kumene. Kodi mlongo Stefe inde apa iye ali. Mlongo Stefe amabwera ku nyumba yanga kudzafuna pemphero, iye asanapite kuchipatala ku operation kuti Mulungu akamuthandize iye ndi kumudalisa iye. Ndipo iye ndithu ndi wachita. Ndipo iye anati ine ndinali ndi loto la chilendo mbale Branham. Ine ndinati inde. Ndipo iye anati ine ndinalota kuti ine ndinali nditapita kumadzulo. Ndipo ine ndilola chisanu ndi chimodzi. Ndipo iye anati ine ndinalota kuti ine ndinali nditapita kumadzulo, ndipo ndilo dziko la mapiri. Ndipo pamene ine ndinayang'ana nditayima pa phiri, apo panali munthu wachikulire kwenikweni ali ndi ndevu zazitali zoyera ndi tsitsi limene iye anali nalo linali litamera pa nkhope yake yonse. Ndipo iye anali ndi nsalu yoyera mozungulira china chake chovala. Ndipo anati mphepo inali kukupiza icho. Ine ndikuganiza uko ndikulondola mlongo Stefe monga choncho. Ndipo anati ine ndinapitirira kuyandikira pafupi. Iye anali kuyima apo pamwamba pa phiri akuyang'ana chakummawa. Ndipo anati ine ndinadabwa ndi ndani munthu wachikulire uyu. Ndipo iye anasunthira mofupikira kupikira. Ndipo pamene iye anafika mofupikira, iye anazindikira yemwe iye anali. Yanari Elia wachisavundi neneri abayima pamwambapo akuyangana kumawa yanari ine ndiyeni lakumuona iye yanari natochosowa ndipo iye anatamangira pamwamba papiri ndipo anagwera pansi apo kuti ayankhule kwa iye ndi dzina la Elia ndipo anati pamene iye anayankhula yana mbali uli kunena iwe ufuna chiyani mlongo Stefe ndipo uyo anali ine. Lodo la anuli na kwa nisidwa pomwe hapo mlongo Stefe. Pauri mwansanga zita ata izo, ine ninapita kuluwe vyo. Shimene inu munali kusowa jinali pembelo, maona. Ndipo ye anadusa kuno bwino kusipatala. Ndipo chizindijiro cha ine, ndikupita chakumazulo, ndikuyangana chakumawa kwa nkosa zanga. Zindikirani pamene, ine ninapita kuluwe vyo. Ndipo pamene ine ndinabwelela. Ine ndinakhalanga ndi kupita kuchipata ndipo apo panali zikhomo zitakomedwa apo chapa chipata changa Bambo Goins wa munsewu wa mzinda kuno anali kupita chokwera njira iye anati Bile tabwera pano iye anati iwe uyenera kusuntha zipata zako ndi zinthu mpanda mpanda wa miyala ndi zipata ine ndinati chabwino zikomo Bilo ine ndinati ine ndichita izo liti iye anati ine ndidzakuza iwe ine ndidzakudziwisa iwe nthawi yake ine ndinati koyamba komwe kwa chaka iwo ayamba kuchita izo ine ndinati chabwino kotero ine ndinayamba kubwerera kunyumba ndipo mkazanga anati ine ndiyenera kupita ku grocery pano mwansanga ndithu ndipo ine ndinapita mkanjirako ndipo nyamata Raymond King amene ali injinia wa mzinda ine nthawi zonse ndinkamutcha iye kutula tope chifukwa pamenepo ndinali wana ang'ono ndinkasambira palimodzi iye anamugenda mnyamata mukhutu ndi ntchinji ya tope ndipo ife nthawi zonse tinkamutcha iye kutula tope iye amakhala mu msewuwo kumene kuchokera kwa ine pafupi pafupi khomo la chiwiri kumusi kwa mbale wudu ndipo kotero ine ndinati tope bwera kuno miniti iye anati chabwino Bile ndipo iye anabwera chauko ine ndinati chikhomo icho chimene iwe unakhomerera pansi iye anati Bile ndizo iwo atengera chinthu chonsecho mkati anati mitengo yonse iyi mipanda iyi ndi china chilichonse chiyenera kusunthidwa ine ndinali chabwino injiniya anandiwuza ine kuti zomwe zili zanga zikufika pakati pa msewu anati inde koma iwo akuti awukulitse iwo atengera iwo mkati muli monse anati wanganso ine ndinati chabwino mbale udzu ndiwomanga ndi miyala ndipo ine ndinati ine ndingomutenga iye kuti asunthire izo mbuyo anati Bile usati ukhudze izo ulole womanga achite izo iyo ndi nyumba ya mbusa sichoncho ine ndinati inde bwana anati nsiye iye achite izo anati iwo ukudziwa chimene ine ndikutanthauza ine ndinati inde ndipo ine ndinatembenuka kuchokapo ndipo mwansanga choncho china chake chinagunda icho ine ndinapita ku nyumba ndinapita muchipinda chobisalama changa ndinalinyamula buku lija ndipo apo izo zinali sizinali ziduswa za konkire iyo inali miyala ine ndinati mida kala wokonzeka maloto asanu ndi amodzi wolunjika ndiyeno masompenya anavindikira iwo pamene zinthu izi zifika podzachitika tembenukira chakumadzulo ine ndinayitana ku Tucson mbale Norman ali nawo malo ine sindikudziwa kumene ine ndikupita ine sindikudziwa choti ndichite ine ndili chabemu ine ndikuyima ine sindikudziwa choti ndichite ine ndikuyisiya nyumba ine sindisowa kuperekapo rent malipiro anga ndi madola zana pa sabata ndipo ine pafupifupi ndiyenera kulipira madola zana pa mwezi pa nyumba ine ndili komwe kuno ndi abale wanga ndi alongo kumene ine ndimakondedwa ndipo ine ndikupita ine sindikudziwa mkuti ine sindikudziwa chifukwa chake ine silingakhoze kukuuzani inu chifukwa chake koma pali chinthu chimodzi chokha chimene ine ndikuchidziwa ndicho kungotsatira chimene iye anena kuti ine sindikudziwa kudziwa mbali yori ine nditembenukireko chori ndichite iyo si yanga ine ndikuganiza kuti Abrahamu ankamverera mwanjira imeneyo pamene iye anamuuza iye pita uko kuwoloka mtsinje iye sankadziwa choti nkuchita koma endeyende kudzipatula iye mwini ine sindinadziwe choti nkuchita lolu kalapita mmawa sabata limodzi kuchokera dzulo mkati mwa pafupi firiko loko mmawa ine ndinali ndidauka ndikupita kukamwa madzi ndikuyika chofunda pa Joseph muchipinda chake ndiyeno ine ndinali ndidabwerera ndipo ndinagona pansi kumene ine ndinakhala mtulo ndipo pamene ine ndinakhala mtulo Ine ndikutenga maloto anguna wandizinthu kotelo inu kukonze kuona maziko achimene ine ndikukonzekera kuti ndinene. Ine ndinamufundisa Joseph, ndipo ine ndinabwelera, ndipo ndinagona pansi, ndipo ndinakhala mtulo, ndipo ine ndinalota loto, ndipo ine ndinalota kuti ine ndinamuona munthu yemwe amayenera kukhala ali bambo wanga, ngakhale iye anali mwamuna wamkulu zedi. Ndipo ine ndinaona mkazi yemwe amayenera kukhala ali mayi wanga, kungoti iye sanali kuoneka ngati mayi wanga. Ndipo bambo uyu anali wankhaza kwambiri kwa mkazi wake. Ndipo iye anali ndi ndodo yangodya zitatu kumene iye anali atasema mtengo, ndipo iwo unapanga, inu mukudziwa, kukawaza chikuni molambatika pa chipika, inu mukudziwa icho chimapangika ndodo yangodi ya zitatu. Ndipo nthawi iliyonse mkazi uyu amati akayamba kuyimirira, iye amakhoza kungomugwira iye chapakhosi ndikumugogoda iye pamutu ndikumukomola iye, ndiyeno iye amakhoza kugonapo ndikufendera ndikulira, ndiyeno iye amakhoza kuyamba kuukanso, iye amakhoza kuyenda pozungulira monyadira chidali chake atalitulusa, munthu wamkulu kwambiri. Ndipo pamene iye akanaukanso, iye amakhoza kumugwira iye chapakhosi ndikutenda ndodo yangodya zitatu iyi ndikumuwaza iye pamutu, ndiyo kumugwesera iye pansi kuyenda chambuyo ndikutulusa chidali chake ngati kuti anera atachita china chake chachikulu. Ndipo ine ndinali kuima poteropo kumayang'ana izo. Ine ndinaganiza ine sindingakhoze kulimbana naye munthuyo, iye ndi wamkulu kwambiri, ndipo ndiye iye akuyenera kukhala ali gogo wanga, koma iye si gogo wanga. Ndipo ine ndinati iye alibe ntchito yomuchitira mkazi ameneyo monga choncho, ndipo ine ndinakhala ngati ndakuyisidwa pang'ono ndi iye. Kotero ndiye zonse mwakamozi ne ndinapeza kulimbika kokwanira, ndipo ine ndinapita kwa iye, ndipo ndinamugwira iye chapakolala ndikumutembenuza iye mozungulira. Ndipo ine ndinati iwe ulibe ufulu kuti uzimu kwapula iye. Ndipo pamene ine ndinanena izo akatumba anakula, ine ndinaoneka ngati chimphona. Ndipo munthuyo anayang'ana pa akatumbawo, ndiyeno iye anayamba kuchita mantha ndi ine. Ndipo ine ndinati iwe umukwapule iye kachiwiri, iwe uchita ndi ine. Ndipo iye anakhala ngati wadodoma kuti amukwapule iye kachiwiri, ndiyeno ine ndinauka. Ndipo ine ndinagonapo kanthawi pang'ono, ine ndinaganiza chiyanicho zachilendo ine ndimalota za mkazi ameneyo. Ndipo mukamphindi chabe apa iye anati ine ndinapeza kutanthauza mkazi akuyimira mpingo wa mdziko lero, mdziko lonse. Ine ndinabadwira mu chisokonezo ichi kumene, ndipo ndi ine pano. Iye akuyenera kukhala ngati mayi wa ngati iye anali mayi wa hule, komabe ine ndinabadwira mkati momwemo. Ndipo mwamuna wake ndi zipembezo zimene zimamulamulira iye. Ndodo yangodi ya zitatu imene iye anali nayo ndi ubatizo wautatuwo mu mayina abodza, kuti nthawi iliyonse iye amayamba kuuka osonkhana kuti aulandire iwo, iye amamukwapulira iye pansi ndi iyo. Ndipo zoona iye pokhala wamkulu chotero, ine ndinapotoloka mozungulira, ndinali wamantha pang'ono ndi iye. Ndiyeno ine ndinatumbira kwa iye chonchobe, ndipo akatumbawo anali akatumba achikhulupiriro. Izo zinalipangisa ine kuganiza ngati Mulungu ali ndi ine, ndipo akhoza kundipasa ine akatumba, ndisiyeni ine ndimuyimire iye, siya kumukwapula iye. Kuyenera kuti inali 10 koloko masana pamene mkazi wanga anali kuyesera kulowa muzipinda. Ndipo izo zinachitika. Ine ndinalowa mu masomphenya mmawa umenewo, ndipo ine mwina mwake, tsopano kumbukirani, awo sanali maloto. Pali kusiyana pakati pa maloto ndi masomphenya. Maloto ndi pamene iwe upita kukagona, masomphenya pamene iwe sumapita kukagona. Ife tinabadwa mwanjira iyi. Munthu wamba pamene yalota, izo zili muchikumbumtima chake, ndipo chikumbumtima chake ndi njira yakutalitali kwa iye. Mphamvu zake zili zochitachita malingana ngati iye ali mukukumbukira kwake koyamba. Kukumbukira uku nkuti iwe uli wabwinobwino, iwe umaona kulawa kumverera kulumphiza kumva. Koma pamene iwe uli mu chikumbumtima chako utagona, iwe sikutinso umaona kulawa kumverera kununkhiza kapena kumva. Koma pali china chake pamene iwe ulota kuti iwe umabwelera kukumbukira uku, pali kukumbukira kumene iwe umakumbukira china chake chimene iwe unalota pafupi zaka zapitazo. munthu wamba ali mwanjira iyi koma pamene mulungu akonzera tuchina chake tikumbumtima ichi sichili njira yakutalitali kuchokera apa kwa mpenyu koma zokumbukira zonsezo zili pali modzi kumene ndipo mpenyu kumasombenya sanapita kukagona iye akadali mumphamvu zake ndipo amaziona izi ine ndinali kuwafotokozera izo adotolo ena tsiku lina ndipo iwo anauka nanena zodabwitsa anali asanaganizepo konse za chinthu chotelozi pamene ine ndinali kutenga mayeso akukupiza ndipo iwo anati ine iwo anali asanaonepo chilichonse chonga ichi mwaona chabwino anati pali china chake chimene chimachitika kwa ine ndipo ine ndinati ine ndinawauza iwo iye anati ndizimenezo chimozimozi mwaona zikumbumtima ziwiri zimakhala pafupi kumene limodzi icho sichili chinthu chimene ine ndikanakhoza kuchichita ndipo icho sichindipanga ine kukhala woposa wina aliyense ndi mulungu basa anazipanga izo mwanjira iyo iwe sumapita kukagona iwe uli pomwe pano monga ngati wagona iwe ukuima pano ukuyangana kumene monga choncho ndipo nonse inu mwaziona izo kuzungulira dziko iwe sumapita kukagona utayima pansanja apa ukuyankhula kwa wanthu inu mumandimva ine tikupita mumasomphenya ndikubwelera pamene ine ndakwera mugalimoto ndi inu kwina kulikonse ndikukuuzani inu zinthu zimene ziti zichitike ndipo sizimalephera konse izo sizinatero konse kodi aliyense anazionapo izo zitalephera ayi bwana izo sizingakhoze kulephera izo sizilephera malingana ngati ali mulungu zindikirani pansanja pomwe zikwi pamaso pa makumi a zikwi za wanthu ngakhale muziyankhulo zina zimene ine sindingakhoze ngakhale kuyankhula komabe izo sizimalephera mwaona mulungu tsopano mumasomphenyawa kapena monga ine ndinali kuyankhula ine ndinayangʼana ndipo ine ndinaona chinthu chachilelo tsopano izo zinkaoneka ngati kuti mwana wanga wang'ono Joseph anali pambali yanga ine ndinali kuyankhula kwa iye tsopano ngati inu muti mwayangʼane masomphenyawo mwatcheru kwenikweni inu muona chifukwa chimene Joseph anali kuyimirira pamenepo ndipo ine ndinayangʼana ndipo apo panali thengo lalikulu ndipo pa thengo ili mu mukuundana kwa mbalame mbalame zazing'ono ndithu pafupi theka la inchesi utali ndi theka la inchesi mtsinga izo zinali zakale zazing'ono njenga zawo zazing'ono zinali zitasosoka ndipo apo panali ziwiri kapena zitatu pa nthambi yapamwamba zisanu ndi imodzi kapena zisanu ndi zitatu pa nthambi inayo ndipo khumi ndi zisanu kapena makumi awiri pa nthambi inayo zikubwera pansi mumaonekedwe a piramidi ndipo tinthu tating'ono ito chatumiki tating'ono ndipo izo zinali zotopa kwambiri ndithu ndipo izo zinali kuyangʼana chakum'mawa ndipo ine ndinali ku Tucson, Arizona mumasomphenya pakuti izo zinapanga izo mwacholinga chotero kuti iye sanafune kuti ine ndilephere kuona kumene izo zinali ine ndinali kuchosa chisoso chamumchenga pa ine chaku chipululu ndipo ine ndinali tsopano ine ndikudziwa kuti awa ndi masomphenya ndipo ine ndikudziwa kuti ine ndili ku Tucson ndipo ine ndikudziwa kuti mbalame zazing'ono izo apo zikuimira china chake ndipo izo zinali kuyangʼana chakum'mawa ndipo zonse mwadzidzidzi izo zinatenga lingaliro kuti ziwuluke ndipo kutali izo zinapita chakum'mawa ndipo mwansanga pamene izo zinachoka kuundana kwa mbalame zazikulupo kunadza izo zinkaoneka ngati nkhunda zamapiko akuthu ausongoka zokhala ngati mtundu wotuwa mtundu waung'ono wotuwa kuposa chimene atumiki ang'ono oyamba awa anali ndipo izo zinali kubwera chakum'mawa mwaliwiro ndipo zipanatenge nthawi pamenezo zinachoka mkupenya kwanga ine ndinapotolokanso kuti ndiyang'ane chakumadzulo ndipo apo izo zinachitika apo panali kuphulika komwe kunagwedeza kumene dziko la pansi lonse tsopano musati muphonye izi ndipo inu pa tepi khalani otsimikiza kuti mumvese izi molondola poyamba kuphulika ndipo ine ndinaganiza iko kunamveka ngati mkokomo waukulu chilichonse chimene inu mumachitcha icho pamene ndege zidusa mkokomo ndipo mkokomowo umabwereranso ku dziko la pansi basi kunagwedeza monga kunalindima tilichonse ndiye iko kukanakhoza kukhala kuwomba kwakukulu kwa bingu ndi ngati mphezi ine sindinayione mpheziyo ine ndinangomva kuphulika kwakukuluko kumene kunachitika komwe kunamveka ngati iko kunali kummwera kuchokera kwa ine chaku koma iko kunagwereza dziko la pansi ndipo pamene iko kunatero ine ndinali kuyangʼanabetsa kumadzulo ndipo kutali komwe mumuyaya ine ndinaona kuundana kwa china chake chikubwera icho chinkaoneka ngati kuti iko panakhala madondo aang'ono awo akanakhoza kukhala osachepera asanu ndipo osaposera asanu ndi awiri koma iwo anali mumaonekedwe a piramidi monga atumiki awa akubwera ndipo pamene iwo anatero mphamvu ya mulungu wa mphamvu zonse inandinyamulira ine mmwamba kukakumana nawo iwo ndipo ine ndikukhoza kuona izi izo sizindichokere konse ine masiku asanu ndi atatu apita ndipo ine ndingakhoze kuyiwala izo panobe ine sindinakhalepo konse ndi china chondisausa ine monga icho chachitira banja langa linga ine ndimakhoza kuwaona angelo amenewo mapiko opindikira kumbuyo awo akuyenda mwaliwiro kuposa momwe mkokomo ungakhoze kuyendera iwo amabwera kuchokera kumuyaya mukamphindi ngati kuthanima kwa diso kosati kukwanira kuphetira diso lako kuthanima chabe iwo anali apo ine sindinakhale nayo nthawi kuti ndiwawerenge ine ndinalibe nthawi wopanda zina kuposa kupenya basi amphamvu awo angelo akulu amphamvu oyera ngati chipale mabiko atayikidwa ndi mitu ndipo iwo anali ndipo pamene iwo anatero ine ndinatengedwa mmwamba kupita mu piramidi yakuundana ndipo ine ndinaganiza tsopano izi ndizo ine ndinali wadzanzi paliponse ndipo ine ndinati oh my izi zikudandauza kuti padzakhala kuphulika kumene kuti kudzandiphe ine ine ndili pamapeto anseu wanga tsopano ine sindiyenera kuwawuza wanthu anga pamene masomphenya awa andichokera ine sindikufuna kuti iwo adziweza izi koma atada kumwamba andilola ine kudziwa tsopano kuti nthawi yanga yatha ndipo ine sindiliwuza banja langa kuti iwo azidandaula za ine chifukwa iye akukonzekera kupita ndipo angelo awa abwerera ine ndipo ine tiphedwa posakhalisapa tsopano mu mtundu wina wakuphulika ndiye icho chinabwera kwa ine pamene ine ndinali mukuunda nawo ayi izo sindizo ngati iko kukanakupha iwe iko kukanamupha joseph ndipo ine ndimakhoza kumupha joseph akundiyitana ine chabwino ndiye ine ndinabwerera kachiwiri ine ndinaganiza ambuye mulungu kodi masomphenya awa akutandauza chiyani ndipo ine ndinadabwa ndiyeno izo zinabwera kwa ine osati liwu kungobwera kwa ine oh awo ndi angelo ambuye amene akubwera kudzandipasa ine utumiki wanga watsopano ndipo pamene ine ndinaganiza izo ine ndinakweza manja anga mmwamba ndipo ine ndinati oh ambuye yesu kodi inu mukufuna kuti ine ndichite chiyani ndipo masomphenyawo anandichokera ine kwa pafupi ola ine sindimakhoza kumverera tsopano inu anthu mukudziwa chimene madaliso a ambuye ali koma mphamvu ya ambuye ili pali mmodzi yosiyana mphamvu ya ambuye mumalo a mtunduwu ine ndinakumverera iko nthawi zambirimbiri kale mumasomphenya koma osati monga chonde iko kumamverera ngati mantha akulemekeza ine ndinali wotsezedwa kwambiri mpaka ine ndinali wazanzi mukukhalapo kwa zinthu iyi ine ndikunena zoona monga paulo ananena ine sindinama ayi inu simunandigwirepo ine ndikunena chilichonse cholakwika za china chake chonga icho china chake chikukonzekera kuchitika ndiye palapita kanthawi ine ndinati ambuye yesu kati ine ndili ndiphedwe mundilole ine ndidziwe kuti ine ndisawawuza abale wanga za izi koma ngati icho chili china chake mundilole ine ndidziwe koma palibe chimene chinayankha kutatha mzimu kundichokera ine kwa pafupi theka la ola ine ndikuganiza kapena akuposera ine ndinati ambuye kati izo zili ndiye kuti ine ndikukaphedwa ndipo inu mwathana nane ine pa dziko lapansi ndipo ine nditengedwera kwathu tsopano chimene ngati izo zili izo nzabwino izo zili bwino kotero ine ndinati ngati izo zili mundilole ine ndidziwe tumizaninso mphamvu yanu kubwerera pa ine kachiwiri ndiye ine ndidziwa kuti ndisawawuza abale wanga kapena aliyense za izo chifukwa inu mukukonzekera kubwera kudzanditengera ine kwina ndipo ine ndipo palibe kanthu kanachitika ndipo ine ndinayembekezera kanthawi ndiye ine ndinati ambuye yesu ngati izo sizimadanthauza izo ndipo izo zikudanthauza kuti inu muli nacho china chake choti ine ndichite ndipo kuti icho chidzawululidwa kwa ine mtsogolo ndiye tumizani mphamvu yanu ndipo iyo pafupifupi inalichosa ine mchipindamo ine ndinadzipeza ndekha pena pake uko mungoja ine timakosa kumupa mkazi wanga pena pake akuyasira kugwedeza chitseko chitseko muzipinda zogona zinali chokomedwa ndipo ine ndinali nditatsekula Bible ndipo ilo ndinali kuwerenga ine sindikudziwa koma ilo linali mu ine kukubirira aroma mutungwa nai ndimeyotsiriza taona ine ndayika muziyo mwala wabangodya mwala wopunthwisa mwala wabangodya wofunika ndipo aliyense amene akulupirira pa iye sadzachita manyazi ndipo ine ndinaganiza izo ndichachilendo ino kukhala ndikuwerenga izo zimu kundinyamulabe ine mchipindamo ine ndinatseka baibulo ndipo ndinayima pamenepo ine ndinapita chakuzenera iyo inali pafupi tenikoloko mu tsiku kapena kupitirira ndipo ine ndinakwezera mng'amba manja anga ndipo ine ndinati ambuye mulungu ine sindikumvesa ili ndi tsiku la chilendo kwa ine ndipo ine ndili pambali pa ine mwini pafupi ine ndinati ambuye kodi izo zikutanthauza chiyani ndilole ine ndiwerengeso ngati uyo ali tsopano izi zikumveka zachibwana ndipo ine ndinatenga baibulo kulitsegula ilo apo ilo linalinso pamalo omwewo paulo akuwawuza ayuda kuti iwo amayesera kuwawuza aroma kuti ayuda ankayesera kulandira izo mwantchito koma izo zili mwachikhulupiriro kuti ife timakhulupirira i chabwino iyo yakhala nthawi yoopsa chiyambireni tsopano inu mukuona pamene ine ndikuyima ine sindikudziwa chimene chikuchitika ine sindikudziwa choti ndinene koma tsopano mundilole ine tsopano kuchokera tsopano mpaka na kwapafupi maminiti khumi ndi asanu otsatira makumi awiri mundilole ine ndiyesere kunena china chake apa tsopano kumbukirani palibe nthawi imodzi imene masomphenyawo analepherapo
I'm going to take the scriptures for a moment.
Tsopano, ine ndikuti nditenge malemba kwa mphiri. Ngati inu muzindikira muchivumbulutso mutu wa 10. Tsopano, ndiloleni ine ndinenezi. Ngati masomphenyawo ali mwa malemba, iwo angakhoze kokha kutanthauziridwa mwalemba. Ndipo ndiye ine ndikufuna inu kuti muike izi pamodzi. Ndipo tsopano inu amene mulipo ndi inu pakepi khalani wotsimikiza kuti inu munene izi mwanjira yomwe ine ndikunenera izi chifukwa izo zikoza kukhala mwamphamvu topweka pamvetsedwa kodi inu muli muchangu tabwino basi ine ndikukuthokozani inu chifukwa chokhala chete choncho tabwino tsopano mngelo wachisanu ndi chiwiri tsopano mabwana onga ine ndinawuthulira uwu kodi ichi ndi chizindikiro cha nthawi yotsiriza kodi ife tikukhala kuti ndi nthawi yanji ya tsiku yomwe iyo ili pamene wotopa akumenyera kupyola usiku kuuka ndi kutembenukira pakoloko kuti aone chomwe iyo ili yasanyali pembero langa lili mulungu tiloleni ife tiyatse nyali ine ndikuyima mumalowopsa ngati inu koma mukanadziwa kumbukirani ine ndikuwuzani inu mu dzina la Ambuye ine ndakuwuzani inu choonadi ndipo china chake tikonzekera kuti chichitike ine sindikudziwa tsopano inu patepi mfanizo ine sindili kudziwa ine ndikuti ndiyese chimene ndinabwera kwa ine dzulo ndidakhala muchipinda changa chobisalako ine sindikunena kuti izi ndizoona icho chinali kokha china chake tikusungira mumtima mwanga pamene ine ndimayenda pa usiku ine ndimayenera kupita kumusi kuchokapo kanthawi pang'ono ndikubwera kumusi ndi chale ndikupita kukasaka ndi iye tsiku limodzi ife tisanasiyane kwina ndi mzaka mundilole ine ndinene kuti chifukwa chimene ine ndikupitira kumadzulo sitili kuti ine ndikusiya kachisi uyu uwu ndi mpingo umene ambuye mulungu anandipatsa ine pano ndi palipulu langa pano ndi pamene ine nditakhale ine ndikupita kokha mwakumvera kulamulo limene lapasidwa kwa ine mwamasomphenya mwana wanga Bile Paulo atsalira mlembi wanga ofesi yanga ikhalabe komwe kuno pa mpingo uno mwachithandizo cha Mulungu ine ndidzakhala pano pamene icho chinthu ichi chili chitsirizike kuti ndidzalalikire zisindikizo zisanu ndi ziwiri ndipo matepe aliwonse amene ine ndili ndipange kapena china chilichonse zidzapangidwira pomwe pano pa mpingo uno Tikopo mwepano monga mwe ine ndikudziwira ndimala mene ine ndikoza kulalikira ndi ufulu wochuluka kuposa mwe ine ndingakozere kwina kuliponse mudziko chifukwa kuli gulu la wanthu kuno limene limakhulupirira ndipo ali ndi njala ndipo akugwiritsabe ndipo pano imamverera ngati kwathu kwa ine malo ake ndiwano ndipo ngati inu mungazindikire maloto anayankhula chinthu chomwecho onani kumene chakudya tsopano koma ine sindikudziwa chimene chagona mtsogolo koma ine ndikumudziwa yemwe kwagwirizira tsogolo ndicho chinthu chachi tsopano mulungu ngati ine ndikulakwitsa mundikhululukire ine ndiyeno mutsekeka mwa yanga ambuye kuchilichonse chimene sichikhala chifuniro chanu ine ndikuchita kokha izi chifukwa ine ndatengeka ambuye mulole anthu amvetse kutengeka kokha chifukwa chimene ine ndikukanza kuti kutanthauzira sikunabwere mwansanga ndiko kunali mwakuchita mwa yekha kwa mulungu chifukwa ine ndikukhulupirira kuti izo zinalembedwa mu baibulo umu kwa ine ndiyeno ngati izo zili mwa malemba ndi lemba lokha limene lingakhoze kutanthauzira ndipo ngati izi zili zoona mʼbale mlongo ine sindikutanthauza kukuopsezani ine koma kuli bwino ife tikhale osamala kwambiri tsopano ife tikukonzekera kuna chake tikukonzekera ndipo ine ndikunena izi ndikulemekeza ndikuopa kwa mulungu ndipo inu mukuganiza kuti ine ndingayime pano ndipo inu anthu ngakhale kukhulupira mwa ine kukhala mneneri ine sindimadzitcha kuyankhula kwanga kunali uku chaka chatha ine ndinati ine chinthu chokha chimene ine ndinachiona chitsitsimuso chatha mu mayiko kapena fuko ili mulimonse ine ndinatenga kuyendera kwa ulaliki ambira inu unapita ndi ine oh izo zonse zinali zabwino ife ndinali nazo nthawi zazikulu misonkhano yabwino makamu ochuluka koma izo zinagunde basi pamalo chaka chino ine ndikutenga ulendo wa umisionari mwansanga pamene ine ndingakhozere ine ndikupita ku Africa, India ndikuzungulira dziko ngati ine ndingakhoze pa ulendo wina wa umisionari ngati izo sizigwira ntchito ndiye ine sindimwa madzi kapena chakudya ndipo ine ndikukwera wena amapiri atali kutali ndipo ine ndikupita kukakhala kumeneko mpaka mulungu atayankha mwanjira ina ine sindingakhoze kukhala moyo monga chonchi ine basi ndingakhoze kuili likhoza kukhala yankho pano ine sindikudziwa mpaka iye atandisintha ine kodi inu mukumbukira masomphenya pafupi masabata atatu apitawo ndikuyima mu dzuwa ndikulalikira kwa osonkhana inu nonse munalipo pano la mulungu latha ma la mulungu ambiri inu anthu kuno amene mumatenga matepi ndipo amene mumakhala pano pamene iwo akupangidwa inu mukuvesa zinthu izi chifukwa tsopano ine ndingogunda malo awa ndipo inu muone izi basi ngakhale chidusa chilichonse cha izo chayankhulidwa kufaniziridwa kumene mpaka mwizi kotero iko kuyenera kukhala kutanthauzira ine sindikudziwa icho ndi chifukwa chimene ine ndikuti mabwana kodi ndi iyo ine ndikukhulupirira kuti mngelo wachisanu ndi chiwiri wa chivumbuso 10 ali mtumiki wa mpingo wa mbado wachisanu ndi chiwiri wa chivumbuso 3:14.
Remember, now let me read. Look.
Kumbukirani, tsopano ndiloleni ine ndiwerenge penyani. Pamene ine ndingakhoze kuwerenga. Tsopano uyu anali mngelo wachisanu ndi chiwiri. Koma mu masiku ali ulangelo wachisanu ndi chiwiri. Pamene iye adadzayambe kuwomba chinsinsi cha mulungu chiyenera kutsirizidwa monga iye anafotokozera kwa ntchito ake aneneri tsopano inu zindikirani uyo anali mngelo ndipo iye ndi mngelo wa mbado wa mpingo wachisanu ndi chiwiri chifukwa akunena apa iye ndi mngelo wachisanu ndi chiwiri wa mbado wa mpingo wachisanu ndi chiwiri ndinapeza izo ngati inu mukufuna kuona yemwe kumene mngeloyo ali chivumbuso 3:14 ndiye mngelo kwa mpingo wa Laodikaya tsopano inu mukukumbukira pamene izo zinanenedwapo angelo ndi mibado ya mpingo ndipo tsopano mwizi izo zidzalumikizana mpaka mu zisindikizo zisanu ndi ziwiri izi zomwe ife tidzabwere kuti tidzayankhule ndipo zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimene ife tikuyesera kuziyankhula pamene ife tili tibwere pa nthawiyi tizisindikizo zisandiziwiri zolembedwa
ndipo zisindikizo zisandiziwirizi
monga ili mukudziwira zili makwaniriso chabe angelo asanu ndi awiri amipingo isanu ndi iwiri komapo pali zisindikizo zisandiziwiri zina zomwe zili kuchikutiro kwa buku ndiko kunja kwake kwa baibulo zindikirani ife tifika kwa izi tsopano ine ndisanayambe izi kodi inu mwatopa kodi inu mungafune kuti muyime kusintha malo tsopano mvetserani mwatcheru mngelo wachisandi chiwiri wachipumbutso 10:7 ndi mtumiki wa mbado wa mpingo wachisanu ndi chiwiri mwaona tsopano yang'anani ndipo mumasiku tsopano yang'anani apa koma mumasiku aliula mngelo wachisanu ndi chiwiri pamene iye adzayamba kuwomba chinsinzi cha mulungu chiyenera kutsirizidwa kuwomba mtumiki uyu mngelo wachisanu ndi chiwiri apa akuwomba uthenga wake kwa mpingo wa Laodikaya zindikirani mtundu wa uthenga wake tsopano izo sizinali kwa mngelo woyamba kana pasidwe izo mngelo wachiwiri wachitatu wachinayi wachisanu wachisanu ndi chimodzi koma ndi mngelo wachisanu ndi chiwiri amene anali nawo mtundu wa uthenga uwu chinali chiyani icho zindikirani mtundu wa uthenga wake kutsirizitsa zinsinsi zonse za mulungu zimene zalembedwa mu buku mngelo wachisanu ndi chiwiri akumaliza zinsinsi zonse zomwe zagona ndi mbali zomasuka onse uko kupyela mu mabungwe awa ndi zipembedzo mngelo wachisanu ndi chiwiri akuzisonkhanisa izo ndi kutsirizitsa chinsinsi chonse tsopano icho ndi chimene baibulo linanena kutsirizitsa zinsinsi za buku lolembedwa tsopano tiye ndidziwe zochepa za zinsinsizi ndipo ngati inu mukufuna kuzilemba izo poyamba ine nditenga zimene Scofield akunena apa mu Mateyu 13 ngati inu mukufuna kufanizisa zina za izo ngati inu mulibe baibulo la Scofield inu mukoza kuwerenga zimene iye akuganiza kuti zina za zinsinsizo zili tsopano mu ndime ya 11 ndipo iye anayankha nanena kwa iwo chifukwa izo zapatsidwa kwa inu ophunzira ake chifukwa izo zapatsidwa kwa inu kuti mudziwe zinsinsi za ufumu wakumwamba koma osati kwa iwo koma kwa iwo izo zinapatsidwe zinsinsi apa pali chinsinsi chinsinsi ndicho lemba ndicho choonadi chobisidwa kale tsopano chowululidwa mwa uzimu koma chimene chili gawo la uzimu lidatsalirabe chinkana pali vumbulutso zinsinsi zazikulupo ndi zinsinsi zazikulu zili nambala wani chinsinsi cha ufumu wakumwamba icho ndi chimodzi chimene ife tikukambapo tsopano Mateyu 13:3 mpaka 15
Second mystery is the mystery of Israel's blindness during this age.
Romans 11:25. Chachitatu chinsinsi chachitatu ndi chinsinsi cha kusindidwa kwa oyera a moyo pa nthawi yotsiriza ya mbado uno. Akorinto oyamba 15 ndiponso a Thessalonica 4:14 mpaka 17. Chachinayi chinsinsi cha mpingo wachipangano chatsopano ngati thupi limodzi lopangidwa ndi onse ayuda ndi amitundu Aefeso 3:1 mpaka 11 Aroma 16:25 ndiponso Aefeso 6:19 Akolose 4:3 chinsinsi chachisanu ndi cha mpingo ngati mkwatibwi wa Khristu Aefeso 5:28 mpaka
32
chinsinsi chachisanu ndi chimodzi ndi cha Khristu wa moyo yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse Agalatiya 2:20 ndi Ahebri 13:18 mbalo ambiri monga chonchi chinsinsi chachisanu ndi chiwiri ndi cha mulungu ngakhale Khristu ngati kukhala muthupi kwa thundu kwa umulungu kukhala muthupi mwa amene chidziwiso chonse cha uzimu ndipo umulungu wabwe zeletsedwa kwa munthu Palibe chinu chote longa di gehena woyaka kwa muyaya. Inu mutsayaka kwa ma milioni azaka koma. Chini chose chimene chinali cha muyaya, chinalibe konse chiyambi kapena mapeto. Kipo gehena analengedwa. Chinsinsi zonse. Chinsinsi da ubatizo wa mzimu woyela. Po panda zo grikisha koma umundu wa krisitu kukuchita mwenu nchitozo mwezo mene iana. Chinsinsi da ubatizo wa mati kumene utatu wopitilila wabele saizo kuma udindo a atate mwana mzimu woyela. Ndipo chinsinsi da umulungu tukupanili silwa mubatizo wa jina la Yesu Kristu molinga na ndibuku la jivumbuso. Umene mpingo mundawi unaliwoti ulandire. Izimenezo zina zazinsi.
The pillar of fire.
La wira moto kubwelanso. Amen. Ndito chinu chimene chiyene la kuchitika. Ndipo ife tikuchiona icho. Oh, momwe ife tinga koze kumapitirira. Kuona la wira moto ilo limene lina watsogolera wana a Israeli. Limodzi lomwelo limene linakanthira Saulo pansi pa ulendo wake wa ku Damasiko.
And the same one.
The same way. The same way. The same way. The same way.
The same way. The same
way. The same way. The same way. The same way. The same way. The same way. The same way. The same way. The same way. The same way. The same way. The same way. The Paulo anati,
ngati
inu mufuna kulemba izi, Akorinto oyamba 14:8. Paulo anati, ngati lipenga lipereka liulosa mbetseka, munthu adzadziwa bwanji choda konzekere. Ndipo, ngati iyo silikhala nalo liula mwa malemba, lotsimikiziridwa, kutsimikiziridwa kwa mawu a Mulungu akukwaniritsidwa, ife tidzadziwa bwanji kuti tili pa nthawi yotsiri. Ngati iwo anena kuti iwo akukhulupirira kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse koma nkumakana zizindikiro zake ndi zodabwitsa zimene chikhalidwe chonse chachilengedwe chinakhulupirira pa iye ndipo mpingo wonse unakhulupirira pa iye mwa izi ife tidzadziwa bwanji momwe tingakonzekere. Wina anadzapo ndi dongosolo ndipo anachijambula icho chonse uko ndipo wina anatulukira chinthu china nachijambula ichi chonse mosiyana ndi ichi wena anazananena ndi ichi icho kubwelera ku ichi ndipo wena alemba mabuku ndi zinthu monga izi koma Mulungu akubwera mu mphamvu ya chiukitsiro chake ndipo ndani yemwe atayankhule motsutsana nacho ichi. Ngati Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse iye amachita chomwecho chimene iye anachita dzulo lero ndi nthawi zonse. Icho ndi chimene mngelo uyu akuyenera kuchita kutenga zinsinsizo mbali zomasuka izo zimene anthu anathamangira nazo kunja. Zindikirani ngati ilo lipereka mawu osamveka osakamwa malemba ndani angakhoze kudzikonzekera yekha koma lipenga kwalinu munazindikira umodzi uliwonse wa mibadwa iyo monga ine ndinakuwuzani inu za mpingo kubwera mkati apo paneli lipenga linamveka chisindikizo chinangʼambika ndipo lipenga limatanthauza nkhondo ngati ilo silipereka kumveka kwa mwamalemba nanga bwanji ilo. Koma ndiloleni ine nditanile izi kukumbukira kwanu. Musali muponyezi sopano. Zindikirani, mbado wa mpingo uliwonse unali ndi mtumiki wake. Ife tikudziwa Paulo anali mtumiki woyamba. Ndipo pamene lipenga loyamba linaomba. Ndipo chizindikizo choyamba chinangʼambidwa. Paulo anali mtumiki woyamba monga ife tinapeza. Ndipo kodi anachita chiyani? Kuyambisa nkhondo.
Pachiani mpingo wa Orthodox kipacha kusakubilila chizindikiro cha umesia chimene Yesu anali ataonesela kwa iwo. Pachiani iwo akanayenera kuchidziwa icho. Iwo akanayenera kumudziwa iwo. Kumbukirani Paulo anadzapa mapeto ambado, atumiki wonse amadzapa mapeto ambado. Izo ndi pa nthawi yotsiriza pamene zinthu izi zikubweretsedwapo. Paulo podziwa malemba ndipo adziwa kuti Yesu anali Mesiya, ndipo iye anazazira masunagoge awo kuchokera malo ndi malo ndi malemba, ndipo anayikidwa kunja kwa aliyense wa iwo mpaka potsiriza iye anasasa fumbi kuchokera kuphazi lake natemenukira kwa mitu. Chinali chiyanicho? Kuomba kwa lipenga, mgelo, mtumiki. Ata imapo ndi mau. Oh my, inu mustaji mponye izo sopano. Mau! Ndipo Paulo, ndipo kanga uzira kosa kuzirwa kwa mau. Amulu, anazazira ili yose ya masunagoge yao. Zinamutengela iye moyo wake. Momo ife dinga kosele kubida musi kwa Irenaeus. Mozi mtumiki, wambaro, wampingo otatila. Ndi mate ni woyela mbado wampingo otsatira pamene iwo anayamba kutenga chiphunziso cha chinikolai chinayamba kubwera mkati, ndipo iwo anazazira mbado uwu. Mate ni woyela anazazira mbado wake. Ndiyeno Lutera mtumiki wachisanu iye anazazira mpingo wa katolika uwo ndi mawu a Mulungu olungama adzakhala moyo mwachikhulupiriro iye anatero, ndipo ili sithupi la mlevi la Khristu, ndipo iye anaponyera mkonero pansi anatuluka kunja nawuzazira mpingo wa katolika uwo. Lipenga ilo linaomba molondola kulondola uko. John Wesley anauka mu masiku a mpingo wa Anglican pamene iwo ankali palibenso chifukwa chokhalira ndi chidzidzimutso, ndipo iwo unapita ku mbewu. Koma John Wesley anayimirira ndi uthenga wa ntchito yachiwiri ya chisomo ku Yerusalemu, ndipo iye anawuzazira mpingo wa Anglican uwo ndi lipenga la uthenga wokonzekera nkhondo. Uko ndi kulondola, iye anachita izi. Tsopano ife tili mu mbado wa Laodikaya pamene iwo akhalanso achipembezo Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Apentekosite, ndipo ife tikuyang'anira neneli kuti adze kudzawuzazira mbado uno ndi kuwatembenuzira iwo abwelere kuchokera ku kusaweruzika kwawo. Tsopano ngati ako kakhala kachitidwe njira yonse mbusi kudyela mu mbado, kwani Mulungu asintha kachitidwe kake mu tsiku ili iye sangakhoza kusintha iko. Iye ayenera kusunga kayendedwe kanthawi zonse. Ndipo kumbukirani mtumiki uyu anali mngelo wachisanu ndi chiwiri, ndipo iye anali woti atenge zinsinsi zonse ndi kuzisonkhanisa izi. Zindikirani, mngelo wachisanu ndi chiwiri anali woti awuzazire mpingo wolemera kwa Laodikaya. Ine ndine wolemera wochulukidwa mukatundu ndipo sindiso wakanthu. Iye anali iwe ndiwe wopanda pake womvetsa chisoni wosauka wakhungu amaliseche, ndipo sukudziwa izo. Uwo unali uthenga wake. Oh Mulungu, titumizireni ife mneneri wopanda mmanda ndi pakuti atero Ambuye kuti mawu otsimikiziridwa a Mulungu adzasunda kupyolera mwa iye ndi kutsimikizira kuti iye ndi wotumizidwa kuchokera kwa Mulungu. Ndipo pamene iye adzazazira mibado iyo, tedi adzatero iye adzawukhazikisa mpingo wa Laodikaya uwo momutsutsa iye. Tudi iye adzatero iwo anachita mu mbado wina uliwonse, izo sizisintha mu mbado uwu, izo ziyenera kukhala mofanana. Zindikirani, tsopano mpingo wa Laodikaya mtumiki adzasirizisa wa Laodikaya mngelo wachisanu ndi chiwiri adzasirizisa zinsinsi zonse zimene zatayika mu nkhondo mbuyomu chifukwa cha choonadi. Lutera anauka, koma iye analibe choonadi chonse. Iye anali nako kulungamisa kokha londola potsatira panaza mtumiki wina wotchedwa John Wesley ndi kuyeretsedwa. Iye analibe icho, Bible linatero mpingo wa Philadelphia. Yeba kuzambalo wampingolo nikaya duba nizo wanzimu kama iwo anasokoneza icho tonse nabika mbuyo mwemwe mu zama onekedwe monga iwo anachitira mu malo yamba pamene iyana liwodi ukamuyangana ngati Alpha ndi Omega dzanja lake likutsamira mbali imodzi ndi mbali ina woyamba ndi wotsiri mzimu wake unagwa pa tsiku la Pentecost ndi kulidzaza gulu iwo pang'ono unaumamo mpaka iwo unadza ku mibado ya ndima zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide mibado isanu ndi iwiri wotsiriza unali kwapatali kwambiri kuchokera kwa iye izo zinalichi pafupi pupi zaka chikwi za mbado wa ndima za mpingo wa Katolika. Lutera anayamba kubweresa kuwala kotsalira kuyandikira pang'ono kumawu kuwala kotsalira kunadza moyandikira pang'ono kuwala kotsalira kwa Laodikaya nde iko kunadza mbuyo momwe monga iko kunachitira malo yamba kunapita kumbali komwe mu chisokonezo chomwecho iwo unachita mu malo yamba kodi inu simukuona chimene ine ndikuti anthauza.
There's a lot of truth lost out
there. So yanganani.
Why?
Kuli zona ni zambiri zatayika kunja huku. Ganji. Pamene wena, ananyengelela pa chonati. Koma ngele wanjisandiki wili huyu, saa kunyengelela pa kandwai. Iya kusonga ni zambari zonse zoma suka. Kusisonga ni saizo zonse. Ndipo pakuomba kwake, tisiti zonse cha Mulungu. Chieni la kutsirizika. Oh, Mulungu. Anamutuma iye. Zonse za zinsinzi zobisika zinatsirizika pamene iye izo zinaululidwa kwa iye ndichiyani ngati zizili zinsinzi zobisika munthuyo adzayenera kukhala mneneri ndipo kodi ife sinadutse kumene ndikuona kuti mneneri amene adadzabwere mu mbado wotsiriza adzakhala Eliya wankuluyo yemwe ife takhala tikumuyembekezera chifukwa zinsinsizi zimene zabisika kupyola azau Mulungu tidzayenera kuululidwa kwa Mulungu ndipo mawu amadza kokha kwa mneneri ndipo ife tikudziwa izo iye adzakhala Eliya wachiwiri monga zinalonjezedwa. Oh my kuthenda iye ali adzabwezerese kudzakhala zinsinsi zonse tinthu zonse kweni linawo ubatizo wamadzi izo zonse zasakanizika. Tukokulondo, wena makonga, wena masanulila, wena madenga atate, mwana nzimu oyela. Wena, hamarenga izi, wena mamatisa katatu, mkwabe kusokolo kwa kamozi kwa Mulungu ochedwa atate, kena kwa Mulungu ochedwa mwana, kena kwa Mulungu ochedwa nzimu oyela. Amozi enao hamadi inu mkulagwisa, iye ayenela kubadisa cha mguyo katatu mwa njira iyo. Ipo oh kusokoneza kwake koma chinthu chonsecho chatsirizidwa pakuti pali Mulungu mmodzi yekha ndipo dzina lake ndi Yesu Khristu ndipo pande dzina lina pansi pakumwamba limene wanthu angapulumutsidwe nalo palibe mutu wina walemba paliponse mu Baibulo pamene aliyense anayamba wabatizidwapo mu njira ina iliyonse kupatula mu dzina la Yesu Khristu. Palibe nthawi imodzi pamene uliwonse wa mpingo watsopano kapena mpingo wa Yesu Khristu kunakonkhedwapo kusanuliridwa kapena china chilichonse. Palibe nthawi imodzi pamene mwambo kunagwiritsidwapo ntchito ine ndikukubatiza iwe mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera. Izo ndi zikhulupiriro ndi zinthu ndipo mu nkhondo chonali mbalizo zatayika koma Mulungu anati izo zidzabwezeretsedwa kachiwiri mu masiku otsiriza. Ine ndidzabwezeretsa tero Ambuye ndinadutsa muizo osati kale lapitalo mtengo wamkwati izo zidzatengera mneneri. Bible imanena kuti iye adzakhala kuno ukonkulondola Malachi 4 amayankhula kuti iye adzakhala kuno ndipo ife tikhulupirira kuti iye adzatero ife tikumuyang'anira iye ndipo ife tikuyembekezera makwaniritsidwe ake ndipo ife tidzaona mawu otsimikiziridwa a Mulungu. Apo padzakhala pang'ono chabe adadzamvese izo monga izo zinali mu masiku a Nowa kotero izo zidzakhalanso mukudza kwa mwana wa Mulungu. Nchiyani chinapulumutsidwa miyoyo isanu mu masiku a Loti apo panali makamaka atatu anapulumutsidwa mkazi zake anauyamba ndipo anatayika chomwechonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Apo padzakhala pang'ono kwambiri omwe ati adzapulumutsidwa kusinthidwa mu nthawi ino chimodzi cha zinsinsi ta mpingo uwo umene ukutengedwera mmwamba monga Loti anatengedwa monga Loti anatulutsidwa kutali Nowa anatengedwera mmwamba ndipo mpingo udzatengedwera mmwamba nawonso wina anapita mkati ndipo wina anatuluka ndipo wina akupita mwamba bwaona izo ndichi modzi modzi mwangwiro mawa akudza buku limene lalembedwa mkati lili ndiye kutsirizidwa pamene izi tinsinsi zonse izi zatsiriza kuwombedwa tsopano ndiloleni ine ndiwerengenso izi tsopano kotelo inu mukhale otsimiza tsopano penya koma mumasiku aliwu la mngelo wachisanu ndi chiwiri mngelo otsiriza pamene iye adzayamba kuwomba chinsinsi cha mulungu tiyenera kutsirizidwa tsopano tinsinsi cha mulungu ndi chiyani chimodzi cha izi paulo ananena mu timoteo woyamba 3 ine ndikukhulupira munali anati popanda kutsutsana chinsinsi cha umulungu ndi chachikulu pakuti mulungu anaonetseredwa muthupi ife tinamupira iye tinamuona iye analandiridwa mmwamba mu ulemerero kuchitiridwa umboni ndi angelo kutsimikiziridwa pa dziko lapansi pano mulungu anali zedi icho ndi chinsinsi chachikulu koma icho chonse osali atate mwana ndi mzimu woyera a mulungu atatu koma mulungu mmodzi mu maudindo atatu utate pansi pa mose umwana pansi pa khristu mzimu woyera pansi pa nyengo ino nyengo zitatu za mulungu yemweyo osati a mulungu atatu tinsinzi tatsirizidwa tsopano baibulo linati icho chiyenera kutero pamene ine ndinaona tsiku lina kumene sayansi ikuyesera kunditsutsa ine muchimene iwo ankakonda kunena pamene ine ndinati aliyense amene amakhulupirira kuti eva anadya apulo tsopano sayansi ikunena inu munaona mupepala tsiku lina mizere yayikulu yapamwamba iye anadya apulikoti zamkutu kodizo zikanamunyenga iye ndithudi ayi mwaona iwo basi ndicho chimene kaini ankaganiza nimukudziwa ndipo iye anabweretsanso chinthu chomwecho koma mulungu sanalandire nsembe yake ndipo abele wolungama chinawululidwa kwa iye kuti anali magazi ndipo iye anabweretsa magazi oh mulungu mpingo uwu ndi mʼbale umene ife tikukhalamo buku limene lalemberwa mkati ndiyeno likutsirizidwa pamene mngelo uyu akutsiriza tsopano chonde mbetsani pamene uthenga wa mngelo wachisanu ndi chiwiri kwatsirizidwa chinsinsi cha umulungu chinsinsi cha mbewu ya serpenti zinsinsi zina zonse za zinthu zonse umwana wamuyaya monga iwo amayankhulira iye angakhoze bwanji kukhala mwana wamuyaya pamene umuyaya sunachite kuyamba kapena sumata ndipo mwana ali china chake chimene chabalidwa izo zingakhoze bwanji kupanga zomveka ungakhoze bwanji kukhala gehena wamuyaya pamene gehena anachita kulengedwa ine ndimakhulupirira za gehena woyaka ndithudi baibulo linanena choncho koma ndikuti awonongere baibulo linati wodalali iye amene alibe gawo mu imfa yachiwiri onani inu timudzawonongedwa imfa yachiwiri yoyamba ndi yathupi yachiwiri ndi imfa yauzimu pamene chilichonse chatsirizidwa moyo umene uchimwa moyo umenewo udzafa inu mudzalangidwa chifukwa cha machimo wanu mwina mwake yolama zana a zikwi za zaka koma apo sipangakhoze kukhala gehena wamuyaya chifukwa baibulo linati gehena anachita kulengedwa iye angakhoze bwanji kulengedwa mkukhala wamuyaya ngati apo panakhala konse baibulo linati gehena analengedwera mdierekezi ndi angelo ake ndipo ndiye ngati iye analengedwa iye sangakhoze kukhala wamuyaya chifukwa muyaya chilichonse cha muyaya chinalibe konse chiyambi kapena kukhala nawo mathero umo ndi momwe ife sitingakhoze konse kufa chifukwa ife tinalipo nthawi zonse ife ndife gawo la mulungu mphukira za mulungu ndipo iye ndi chinthu cha muyaya chokhacho chimene chilipo amen inu simungakhoze kufa monga mulungu sangakhoze kufa chifukwa inu muli a muyaya ndiye amen iloleni iyo ibwere haleluya kukhala ngati ndatopa ndi nyumba yati zirombo iyi chonchobe zindikirani buku lolembedwa pamene mngelo uyu akutsirizisa matumiki onse awa amapepo omasuka pamene kupyolera mu nkhondo iwo anamenyera lutera anamenyera ndipo wezire anamenyera ndipo mapentekosite anamenya koma pakudza mmodzi linatero baibulo kuti mu masiku akuwomba kwake zinsinsi zonse izi umoti wothamangira pa dzina la Yesu udati unabira ba atade mwana mzimu woyera monga ngati iwo anachitira ku konsolo ya Niseya chinthu chomwecho iwo onse anali olakwa koma tsopano mkali mwa msewu mumalemba mukugona choonadi inu mukuona pamene Petiri mngelo wa Ambuye zindikirani chikumbuso 5:1 mperani pa izi tsopano ndipo ine ndinaona mu dzanja la manja la iye amene anakhala pa mpando wachifumu buku lolembedwa mkati mwake kulembedwako kunali mkati ndipo kumbuyo kwache losindikizidwa ndi zisindikizo zisanu ndi ziwiri tsopano pali kulemba mkati mwabuku koma kuseri kunali zisindikizo zisanu ndi ziwiri pa chiputiro cha ilo zimene sizinalembedwe mu buku tsopano uyu ndi mvumbulusa amene akuyankhula Yohane tsopano kumbukira izo sizinalembedwe mu buku ndipo mumasiku ali ulangelo wachisanu ndi chiwiri chinsinsi chonse ichi chimene chalembedwa mkati chiyenera kuchiritsidwa icho chiyenera kusamaliridwa mu tsiku ilo tsopano kodi inu mukuona chimene ili kutanthauza kodi inu mukunditsatira ine ndiye ndi nthawi ya maliwa asanu ndi awiri achivumbuluso 10 kuti aululidwe pamene buku latsirizidwa apo pali chinthu chimodzi choka chimene chatsalira ndipo ndicho maliwa achinsinsi asanu ndi awiri abingu amene analembedwa mbali yakumbuyo kwa buku amene Yohane analetsedwa kuti alembe zoleni ine ndiwerenge ndipo ine ndinaona mngelo mngelo wamphamvu akubwera pansi kuchokera kumwamba atavekedwa ndi mtambo ndipo udawaleza unali pa mutu wake ndipo nkhope yake inali ngati dzuwa ndi mapazi ake ngati nsanamira za moto ndipo iye anali nalo mu dzanja lake buku laling'ono lotsekulidwa onani tsopano yang'anani ndipo iye anayika phazi lake lamanja pa nyanja lamanzere lake pa mtunda ndipo iye anafuwula ndi liwu lofuwula ngati pamene mkango ubangula ndipo pamene iye anafuwula mabingu asanu ndi awiri anayankhula maliwu awo penyani ndipo pamene mabingu asanu ndi awiri anali akayankhula maliwu awo ine ndinali pafupi kuti ndilembe apo panali tina kake chinanenedwa ilo silinali phokoso chabe tina kake chinanenedwa iye anali pafupi kuti alembe ndipo ine ndinamva liwu kuchokera kumwamba likunena kwa ine taonani pamene maliwu anali ndi mabingu osati kumwamba pa dziko lapansi mabingu osanayankhule konse kuchokera mmiyamba ndipo anayankhula kuchokera pa dziko lapansi ndipo ine ndinali pafupi kuti ndilembe pamene ine ndinamva liwu kuchokera kumwamba likunena kwa ine sindikiza esi wamkulu ENDEKEZR sindikiza zinthu izo zimene mabingu asanu ndi awiri ayankhula ndipo usati uzilembe izo zili mbali ya kumbuyo pamene buku latsirizidwa iye sananene kuti mbali yakutsogolo iye anati mbali ya kumbuyo zidatha izo zonse kutsirizidwa ndiye maliwu a mabingu asanu ndi awiri awa ndi chinthu chokhacho chimene chakanirira kubukulo chimene sichinaululidwe icho sichinali ngakhale chitalembedwa mu bukulo my ine ndikukhumba ndikanakhoza kufikisa izo kuti anthu akhoze makamaka musati mulephere musatero musati mulephere chonde musatero nthawi ine ndikonzekera kukusiyani inu musati mulephere ngati munayamba mwamvetserapo mvetserani zisindikizo izi zili kuseri kwa buku ndipo pa nthawi imene mngelo wachisanu ndi chiwiri ali kuwomba zinsinsi zonse zimene zalembedwa mu buku zasilizidwa ndipo mwansanga buku limene linali lotsegulidwa ndi lolembedwa mkati mwake lili kutsekedwa zinsinsi za mulungu zatsirizidwa ndipo izi ndi zinsinsi za mulungu kupita kwa mpingo ndi zinthu zina zonse izi zinsinsi zatha pamene mngelo wachisanu ndi chiwiri uyu akuwomba chinsinsi chilichonse izo zatha nsiyeni iye akhale yemwe iye angakhale chilichonse chimene chingakhale mawu a mulungu sangakhoze kulephera ndipo iye anati koma mmasiku ali ulangelo wachisanu ndi chiwiri pamene iye adzayamba kuwomba chinsinsi cha mulungu chiyenera kutsirizidwa monga iye anenena kwa antchito ake aneneri zinthu zonse izo monga roma kukhala hule ndi mipingo yonse ya chiprotestanti zipembezo ochita chipembezo pambuyo pake akhala timahule take mwaona zinsizizonse izozi menane neli anaziyankhula tidzaululidwa omwe pano mu ola lotsiriza ndipo pamene mngelo wachisandidi wi uyu auka mu mbado wa Laodikaya nayamba kuwomba lipenga loona pa izo zidzakhala zosiyana iwo sazakhulupirira izo iwo zedi sazakhulupirira izo koma uyo adzakhala mneneli wodzozedwa chifukwa palibe njira yochilingalira ichi kwa anthu anayesera kulingalira utatu ndikukhala ndi mutu wa imvi ndikuchita misala palibe amene angakhoze kuzimvesa izo iwo amakhulupirirabe kuti yehova anadya apulo ndi zinthu zonse izi chifukwa uwo ndi mwambo umene anthu agwirirako monga momwe Yesu anaupezera mpingo koma iye adzayenera kukhala mneneri wotsogozedwa mwa uzimu kuti mawu a Mulungu adze kwa iye ndikutandauzira kona kwa vumbuluso la Yesu Khristu kotero ndiye izo ziyenera kukhala mwanjira iyo Mulungu atithandize tsopano pamene kuwomba kwake uko tsopano izo ndi pakuti atelo Ambuye ife tili nazo izo momveka pamene iye akuwomba uthenga wake ukuyambisa nkhondo monga Paulo anachitira pa Orthodox monga wene onse iwo anachitira monga Lutera Wesley kutsutsa bungwe pamene iye ayambisa nkhondo ndikuwawuza iwo kuti akunama ndipo izo sizoona ndipo iwo akunyengeza wanthu pamene iye akuwomba iwo inu simungakhoza kulephera izo sizidzalephera chifukwa iye adzakhala wosimikizidwa ndi mawu a Mulungu inu mudzadziwa chimodzimodzi chimene icho ndipo pamene iye atero iye akuwomba kuti ayitane kuchokera ku Babuloni tulukani mwa iye anthu wanga kuti inu musakhale ogawana nawo za machimo ake Mulungu wamutuma iye musati muphonye tsopano pamene iye akuyamba kuwomba chinsinsi chidzatsirizidwa tsopano dziwani ndiye ndiyo nthawi ya maliwu a zisindikizo zisanu ziwiri a chivumbuluso 10 kuti aululidwe kodi inu mukumvetsa pamene zinsinsi zonse za buku zatsirizidwa ndipo baibuloni inanenapa kuti iye adzasirizisa zinsinsi pamene wanthu kale mu mibado ina amenyera choonadi iwo anamenyera kulungamitsidwa iwo anapita kanthawi kuyeretsedwa iwo anamenyera ichi ndipo iwo anamenyera icho iwo anamenyera ichi kodi iwo anachita chiyani anapotolokerako mozungulira nachita bungwe mwa icho chinthu chomwecho apendekosite ndi abaptist apresbateria lutera mmodzi aliyense anachita chinthu chomwecho anapotolokera mozungulira nachita chinthu chomwecho ndipo baibulo linanena mu chivumbuluso 17 kuti izo ndi zimene iwo akanadzachita mayi wachikulire hule ndi wana ake akazi chinsinsi Babuloni baibulo linanena apa kuti izo chidzakhala chimodzi cha zinsinsi zomwe ziti zidzafutukulidwe aprotestant adama kuchita chiwelewele cha uzimu kuwasogolera anthu mwa zipembezo ndi chikho chawo chakusaweruzika cha chiphunziso chopangidwa ndi munthu ndikuwakokera iwo kutali kuchokera kukasupe wodzaza ndi magazi kumene mphamvu ya Mulungu wa mphamvu zonse imayendelera mwaukulu kuti aonetsere Yesu ndizozoona ndiye Mulungu adzayikira kumbuyo izi ndipo iye wachita izo ndipo iye adzapitiriza koma pamene izo zifika pochitika mawu tsopano pali chinthu chimodzi chokha chimene chatsalira ndicho mabingu asanu ndi awiri amene ife sitikuwadziwa ndipo iwo sakanabingula pachabe Mulungu samachita china chake basi kuti azisewera ife timasewera ndi kuchita mopusa koma osati Mulungu chilichonse ndi Mulungu chili inde ndi ayi iye samapusa chabe iye samachita zibwana iye amatandauza zimene iye anena ndipo iye samanena kanthu pokha ngati pali china chake chotanthauza kwa iye ndipo mabingu asanu ndi awiri ndi chivumbulutso momwe uwu cha Yesu Khristu ndi chinsinsi china kodi baibulo silimanena kuti ili ndi vumbuluso la Yesu Khristu tu bwanji apo pali chinsinsi china chobisika ndi iye cha ichi ndi chiyani icho mabingu asanu ndi awiri ali nacho ichi pakuti Yohane anali chabe pafupi ndi alembe ndipo liwu linabwera pansi kuchokera kumwamba linati usati ulembe izo koma usindikize izo zisindikize izo uzige izo mbali ya kuseli kwa buku izo zidene na kumuli izo ndi zinsinsi zobano ife zinagonza zindu izi manzi moera iwo wali uza izi iwo sana li maapulo iko unali kukonana wali uza ife zindu parida mmoza aliense okosa kuhima pa masopa izo ine sinina muone po mlaliki mmoyo wanga anagwizana nazo izo poma ine tawafunsa iyo ino mkudziwa mchikago pamene ife ina ima pa masopa iyo pafupia laliki mazana tatu ima kumiasana ino akazi pano otoka la kuchikago ino munali kumeneko munamba za izi kwa ambuye anandiuza ine mausiku atatu kale anadi iyo akakuikira iwe kwekwe anadi kaime pa zenela hapo ndipo ine anadi Tambo Carlson kindi Tommy Hicks akumana ndiwe mawa mawa akufuna kuti upite kukadzusa ndipo iwe umuze Tommy kuti akhale koma anadi umu ndipomwe izo ziki zikaonekera uwauze iwo kuti iwo saka tichitsira msonkhano umenewo mumalo amene iwo akuwaganizira iwo akakhala mumalo ena anadi usati iwe uope ine ndidzakhala ndiwe zosabwino mokwanira kwa ine mawo tsanira Bambo Carlson president wa Full Gospel Businessmen anati nanena anandiita na ine nanena mbale Branham ine ndifuna ndipite nanu inu kukadzusa ine ndinati tsabwino kwene ndinati yang'anirani Tommy Hicks akakhala komweko tinapita kumusi kutaoni ndi kumuzi ndipo iye anati tsabwino mbale Branham iye anati o ichi ndi chimodzi ine ndinati Tommy iwe ungandikomera ine mtima bedi mbale Branham ine ndinati tikudabwa ngati iwe ungakandiyankhulire ine iye anati o ine sindingakhoze kuchita izi ine ndinati chifukwa ine ndine wophunzira wa grade 7 chabe ndipo ine ndikanena empire mmalo mwa empire ine sindidziwa momwe uyenera kuyankhulira pamaso apo ndipo uko kukakhala chiyanjano cha zitumiki cha Greater Chicago ine ndikayankhula bwanji pamaso pa iwo ndi maphunziro anga a grade 7 tome iwe ndiwe dokotala wa zauzimu ine ndinati iwe ungadziwe kuyankhula kwake ine sindikudziwa iye anati mbale Branham ine sindingakhoze kuchita izo ine ndinati chifukwa ine ndakuchita iwe zabwino zambiri ndipo ine ndinangoziyika izo molunjika kwenikweni ndipo mbale Carlson anati o mbale Branham iye sangakhoze kuchita izo ine ndinati chifukwa iye anati chifukwa ife ine ndinati inu mukudziwa chifukwa chake inu mukudziwa chifukwa chake koma inu simukufuna kundiuza ine iwo andiyikira ine kwekwe ndipo ine ndinati mbale Carlson inu muli ndi chipinda cha hotelo chija chidonto kumene ife tinachitirako phwando linali inde ine ndinati inu simukachipeza icho iye anati tsabwino mbale Branham ife talipira kale dipositi pa icho ine ndinati ine sindikusamala zimene inu mwalipira iwo sukakhala uko icho ndi chipinda cha mtundu wobiriwira ife tikakhala muchipinda cha mtundu wa brown ine ndikakhala kungodya yakumbuyo chokuta miri akakhala chakumanja Bambo wachikuda uja ndi akazawo adzakhala apa ndizakuti pakakhala wansembe wachibuda atakhala kumapeto kwakumanja kwanga ndi momwe iwo atadzabali ndipo ine ndidati inu mukudziwa zomwe izo zili tome ndiwe a Greater Chicago Missionary Association akanditsutsa ine pa ubatizo mu dzina la Yesu Khristu a Greater Chicago Missionary Association akanditsutsa ine pa umboni wa mzimu woyera kuyankhula mmalilime iwo akanditsutsa ine pa mbewu ya serpent ndi pakulalikira kwa chisomo tome anayangena mmwamba ndipo chifundo chabwino iye anati ine sindikuganiza kuti ine ndidzapita kokonse ne ndinati inde iwe ubwere ndipo tsiku lotsatira Bambo amene anatenga dipositi anamubwezera iye dipositiyo ndipo anati ife tili ndi dzanzi ife tinali tauzidwa za iyo ndipo ife tinayiwalira iyo ndipo tinataya chinthu icho ndipo ife timayenera kupereka icho kwa adas ndipo ine simukhoza kukhala nacho icho ndipo ife tinatuluka kutaoni ndikumuzi kuyenda ndikulowa mmawa uwo ndipo apo iwo onse anayima pamene ine tinakhala pansi kuseri kwa desiki kumbuyo ndi kuyembekezera adata iwo kulandira kadzusa ine ndinayang'ana mozungulira pa iwo monga choncho ife tinali ndi kadzusa mchipindamo tinatuluka tinakhala pansi apo ndipo apo panali Greater Ministry Association of Chicago ine ndinayang'ana mozungulira kwa iwo aliyense anadzifotokoza iwo weni ngati dokotala PhD LL QUST ndi onse iwo mtundu wa zinthu monga choncho ine ndinangokhala ndikumvetsera kwa iwo mpaka iwo atatsiriza ndipo mbale Carlson anayimirira iye anati amuna ndipo inu nonse mukumudziwa Hankaus ndipo apo tinamufunsa iye chabwino inu mulinazo izo pa tepi pomwe pano ngati mukufuna kugula tepiyo iyo ili kuno anyamatawa ali nayo iye anati amuna iye anati ine ndikutsutsirani inu potsatira mbale Branham iye anati inu nonse mukhoza kusagwirizana naye iye pa chifunso chake koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu zina chake masiku atatu apitawo ife tinakhala mumalo ndipo ngati munthuyo sanandiwuze ine chilichonse chimene chachitika mmawa uno ine sindikuyima pa iye anandiwuza ine kuti inu nonse munali kukonzekera kumufunsa iye pa chiphunziso chake ndipo iye anandiwuza ine kuti ine ndikanayenera kusintha malo enawa ndikudzakhala kuno ndikundiwuza ine chimodzimodzi pamene mili ndi anthu awa ati adzakhale chimodzimodzi basi ndipo ndi awa apa iye anati inu mukhoza kusagwirizana naye iye koma ine ndikunena chinthu chimodzi iye samaopa pa zimene iye akuganizira iye anati tsopano mbale Branham balo ndi lanu ine ndinati ife tisanayambe ndinawerenga zimene ine ndawerenga mawu ine sindinali wosamvera kumasomphenya akumwamba ine ndinati tsopano tiyeni tizikhazikitse izi tsopano inu nonse mukuyankhula zakukhala madokotala auzimu ndipo ine ndayima pano mwa ine ndekhe ndinati ngati izo zili choncho inu mufuna kundifunse ine pa ubatizo wa mu dzina la yesu ife tiyamba ndi izo poyamba ine ndikufuna mmodzi wa inu amuna abwerese baibulo lanu ndikuyima pano pambali yanga pa chilichonse chimene ine ndaphunzisa ine ndinati imani pano pambali yanga ndipo ndi mawu a mulungu tsutsanizo ine ndinayembekeze palibe aliyense ananena kanthu ine ndinati ine ndikufunsa kuti wina wa inu amuna kuti abwera adzayime pambali yanga ndinati chapuna ndi chiyandi ndiye chokani kumbuyo kwanga ngati inu mukuopa kuyima pano pafupi ndi sina amene iwo ankamuopa ndi ngelo uja wa mulungu wa mphamvu zonse amene iwo akumudziwa kuli ngati iye angakhoze kundiwuziratu ine kuti ndibwere iwo anali anzeru kuposa momwe ine timaganizira kuti iwo anali iwo anadziwa bwino koposa kuyimapo inu mukudziwa inu mwakhalapo munthawi izo inunso koma iwo sanachiteyi ntiyani chavuta ngati izo zili zazikulu chotero ndipo iwo akudziwa kuti izo zili zona chotero ine ndimaziyika izo patepi ndipo kwina kulikonse ine ndili wokonzeka kuziyankhula izo mwa njira ya chikhristu ndi mʼbale aliyense ine sindingatsutsane naye aliyense koma ine ndikufuna kuti inu mubwere ndi kutsutsa chilichonse cha izo mwa mawu osati mwabukhu lanu tsopano osati chimene dokotala wakuti ndi wakuti kapena woyera wakuti ndi wakuti ananena ine ndikufuna kudziwa chimene mulungu ananena awo ndiwo maziko ine ndikufuna kudziwa chimene icho chili iwo sati tsopano penyani pamene iyo ili nthawi kuti maliwa asanu ndi awiri ndiye iyo ili nthawi ya maliwa asanu ndi awiri pamene buku latsiriziro a chivumbuso 10 kuti aululirwe tsopano zindikirani mvetserani tsopano ine tindikusungani inu mopitira kwambiri ine ndikudziwa kuti ine ndikutopetsani kuno ili maminiti 20 kuti ikwane 10 mvetserani mwachelu tsopano ine ndikudziwa mukuyima ndipo inu nonse ndikusinthana malo ndi zinthu ine ndikhala wokondwa pamene chalichi chikhala chitakonzedwa kotero ife timadzasowa kudzazana ife tikhoza kutenga tsiku lonse kuti talikire izi tsopano zindikirani tsopano dziwani maliwa asanu ndi awiri anali mabingu kuphulika mulungu atithandize ife ngati ine ndikulakwisa ambuye andikhululukire ine ine ndikukufunsani inu funso iko kunaphulika ndi bingu pamene liwiri linapokosera kodi inu munazindikira kuti pamene zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimene zinatsatira mibado isanu ndi iwiri ya mpingu pamene chisindikizo choyamba chinatsekulidwa kuti apo panali bingu zisindikizo zoyamba mbuku zitatsekulidwa apo panali bingu kodi chisindikizo choyamba pabuku lakunja sichikanatseguka mwa njira yomweyo mulungu samasintha dongosolo lake tiyeni titembenuzire ku chivumbuluso 6 ndipo ine ndinaona pamene mwana wankhosa anali akatsekula chimodzi cha zisindikizo ndipo ine ndinamva ngati kuti ilo linali phokoso la bingu ndipo chimodzi cha zamoyo zinai chinati bwera udzaona tsopano apo panali bakonse bimulina ndipo chisindikizo chotsiriza chinatsekulidwa apo panali kadanga mwamba katseka la ora pakachetechete koma chisindikizo choyamba chinatsekulidwa apo panali kuphulika kwa bingu o mpingo kodi zingakhoze kukhala izo kodi ife tili kutali chotero abwenzi taganizani mwina ine ndikuganiza izo sizili koma bwanji ngati izo zili kuphulika uko kunali chiyani ndipo pamaso pa mulungu ndi baibulo lotsekuka ine ine sindikunamayi kuphulika kumene kunagwedeza dziko lapano ndipo pamene chisindikizo choyamba cha zisanu ndi ziwiri zimene zinasegulidwa mu baibulo icho chinadza chimodzi chokha koma kuphulira kumene kunagwedeza chinthu chonsecho pingu iyeno ngati zisindikizo zimene zili mbali yakumbuyo zingatsegulidwe kodi ilo silingakhale bingu nalo ine sindikudziwa ine sindingakhoze kunena apo panali bingu chisindikizo choyamba ndipo chisindikizocho chinali bingu lipenga linatsekulidwa pa nthawi imeneyo ndipo lipenga linawombedwa pa pentekosteindilowa mwi tsopano ngati masomphenyawo anali mwa malemba masomphenya amene ine ndikwanena amene ine tinawaona loweruka latha mmawa izo zinali sabata yapita ngati tsopano kumbukiranapo ngati masomphenya anali mwa malemba iwo enera kutanthauziridwa ndi lemba kapena kupitiriza kwa lemba lomwelo ndinangoyembekezera kuti izo zilowerere mkati ngati izi zimene ine ndaziona chimene izo zinali ine sindikudziwa koma ine ndikuchita mantha ngati ndikufa kodi ife tatayidwa kutali kodi ife tili pa mapeto kumbukirani ngelo uyu anati pamene izi zinachitika iye analumbira kuti sipakhalaso nthawi ine ndikudabwa ngati ife tikumvesadi ine mukulika bwino zikuoneka ngati pakhala akuphulika ponse bale iye amadza mu miniti pamene inu simukuganizira inu mudzamva izo nthawi yanu yotsiriza tsopano kodi izo nzomveka pamene chisindikizo choyamba chinatsegulidwa zisindikizo zimene zinali mkati mwa buku zinsinsizi zimene zinali kuwomba kulungamitsidwa kuyeretsedwa mpingo wa Roma Katolika achiprotestant ndipo pamene nkhondo zawo zonse zazing'ono ndi zinthu zinasiya mapeto omasukawa mu mawu a mulungu ngelo wachisanu ndi chiwiri akubwerapo nasonganisa zonse izo ndipo akuzifotokoza izo waona ndiyeno iye akutsiriza mabingu asanu ndi awiri akuyankhulapo pamene Yohane anayamba kulemba anati usati ulembe izo koma sindikiza izo ndipo chisindikizo choyamba chinatsekulidwa cha zisindikizo mkati mabuku icho chinatsekulidwa ndi bingu ngati lili lemba izo zikhoza kokha kukhala ngati lemba lililonse lili chilichonse chimene tikuyenera kukhala cha baibulo izo zili monga ngati inu simungakhoze kundiwuza ine kuti pali chinthu chotero monga purgatorio ndi zinthu monga izo palibe lemba mu baibulo loti lichire izo kumbuyo inu simungakhoze kundiwuza ine za zinthu izi monga buku la makabizi limene likhoza kukhala labwino ndi buku la chinayiro la daniele pamene mngelo anamugwira iye pa tsitsi la mmutu ndipo anati kumukankhira iye pansi palibe chinthu chonga icho kuti chinayamba chachitikapo mu baibulo pamene yesu wa ku nazareti anapanga mbalame ya dongo nayika miyendo pa iyo nanena uluka mbalame yaying'ono ndizo zamkutu palibe kanthu mu baibulo koyikira izo kumbuyo Kodero, iwo sabu sita. O masulira, mulungu anaona kuti wa masulira, saka naonjezera konse nthano izo ndi zankutu. Iwo akhoza kukhala kuti anali anthu abwino abale amakebi. Iwo analiza. Ine simena kuti iwo sanali anthu abwino, koma izo sizinaliza mwa malemba. Ili ndi kumbuluso la thundu la Yesu Khristu. Palibe chingakhoze kuonjezeredwa kwa iro kapena kuchotsedwa kwa iro. Ndipo ngati ife tida izo mmenemo, izo sizinyika ndi malemba onse. Pali mabuku makumi asanu limozi, mphambwe asanu ndi limozi a Bible iyi. Ndipo palibe liuli mmozi limene liti lidzasusane ndi lina linzake. Ndiyeno, ngati ukukuli kupitiliza pa kuwomba kwa malipenga otsirizawa kapena mabingwa asanu ndi awiri otsirizawa amene akuza zinsinsi, zisinikizo zosiriza, izo zidzayenera kupikisana kapena kufanizirana ndi lemba lonse. Ndipo ngati zoyamba izo mmenemo zinatsekulidwa ndi kuphulika kwa bingwa zachiwirizo, zitero nazonso ndizo pa mbali ya kumbuyo. Onani zimene zikuchitika. Ngati masombenya anali lemba, ndiye iwo ayenera kutandauziridwa ndi lemba kapena kupitiriza kwa lemba lomwelo. Zindikirani, chikumbuluso 3 ndi 4, mabingu asanu ndi awiri, mabingu asanu ndi awiri, ndiyeno zindikirani, 3 ndi 4, ndiyeno chiyani. Lumbiriro kuchokera kwa mngelo wa mphambuyo kuti nthawi inali itatsirizika. Pamene mabingu awa inu mukuona anabweresa maliwu awa, ndiye mngelo. Tangoganizani za izi. Mngelo atavekerwa mu mtambo ndipo utawaleza utaphimba mutu wake. Bwanji inu mukudziwa yemwe uyu ali. Anaponda phazi limodzi pa ntunda ndi pa nyanja. Nafeza dzanja lake mmwamba nalumbira kuti pamene mabingu asanu ndi awiri awo ayankhula maliwu awo ndi nthawi idzakhalapo. Ndipo ngati utumiki wa zinsinsi za Mulungu watsirizika, bwanji ngati izo zili zinsinsi zisanu ndi ziwiri zikubwerazo? Ndipo mpingo wonyozeka wa ung'ono ngati wathu umene wa mphamvu zonse wabwera ndipo walabadira chikhalidwe chotsikitsitsa cha anthu ake. Inu mukuti oyicho ine sinuganiza chomwecho. Izo zingakhoze kukhala, koma bwanji ngati izo zili? Ndiye nthawi yathu. Kodi inu munaganizira izo? Khalani wotsiriza. Kukhoza kukhala mochedwa kuposa momwe ife tikuganiza. Nyenyezi izo zikugwera mkunda na kwawo mbuyo kutali. Mngelo uja kubwera ndipo anati monga Yohana anatumidwa kutatsirizisa chipangano chakale ndi kubweretsa malonje a Khristu, uthenga udzatsirizisa mapeto omasuka ndipo udzaonesa Mesiya basi iye asanadze, uthenga wa masiku otsini. Zindikirani, mngelo wamphamvu analumbira ndi lumbiro kuti sipakhalanso nthawi. Tsopano ine sikufuna kukusunga ninu motalika kwambiri. Taganizani za izi minute tsopano tonomvera. Mngelo uyu akubwera pansi kuchokera kumwamba. Kuona angelo wena asanu ndi awiri a mipingo isanu ndi iwiri anali atumiki pa dziko lapansi. Koma mngelo uyu uthenga wonse watsirizidwa. Mngelo wachisanu ndi chiwiri akutsirizisa chinthu chonse. Ndipo mngelo uyu akubwera osati ku dziko lapansi. Iye sali munthu wochokera ku dziko lapansi kana atumiki ku mibado ya mpingo. Izo zatha. Koma mngelo uyu akubweresa kulengeza kotsatira. Ndipo mngelo amatanthauza mtumiki. Ndipo iye akubwera pansi kuchokera kumwamba atavekedwa mu mlangali wakuwala uja. Mtambo ali ndi utawaleza pa mutu wake. Ndipo utawaleza ndikanga. Uyu anali Khristu ndi phazi limodzi pa mtunda ndi lina pa nyanja. Ndipo analumbira kuti padzakhalanso nthawi. Kodi ife tili pati mabwana? Kodi zonse izi zachiyani? Ine ndikukufunsani. Angelo enawo anali atumiki amuna apa dziko lapansi. Koma angelo uyu awa anali kwa angelo wa mpingo wa Laodikaya, kwa angelo wa mpingo wa Efeso, atumiki apa dziko lapansi. Konani, wa anthu atumiki, aneneri ndi zina zotero kwa mpingo. koma mmodzi uyu usani chokera pa dziko lapansi iye anabwera pansi kuchokera kumwamba chifukwa chinsinzi chonse chidzatsiriziridwa ndipo pamene chinsinzi chidzatsiriziridwa mngelo anati sipadzakhalanso nthawi ndipo mabingu asanu ndi awiri anaponyera maliwu awo panja bwanji ngati chili china chake kuti chitidziwise ife momwe tingalowere mu chikhulupiriro chokwatirisa ndi choncho kodi ife tidzathamanga kulumpha pa makoma kodi pali china chake chikukonzekera kuchitika ndipo matupi akale azipserawa ovunda adzasinthidwa kodi ine ndingakhoza kukhala moyo kudzaziona izo o ambuye kodi izo zili pafupi chonena kuti ine ndidzaziona izo kodi mbado wake ndi uno mabwana abale wanga ndi nthawi yanjiro kodi ife tili pathi tiye ndiyang'ane pakoloko kalendala kuti tione tsiku limene ife tikukhalamo israeli ali mu palestina mu dziko la kwawo chizindikiro nyenyezi ya nsonga zisanu ndi imodzi ya davide zaka zikwi ziwiri zapitazo pafupifupi zaka mazana makumi awiri ndi asanu zapitazo mbendera yakhale kwambiri ili petupetu israeli wabwelera mu dziko la kwawo pamene mtengo wa mkuyu uphukira mphukira zake mbado uno sudzafa sudzatha tudzapita mpaka zinthu zonse zitakwaniritsa mafuko akusweka israeli akuuka zizindikiro zimene aneneri ananeneratu masiku a mitundu atha zopsa zochuluka bwererani omwazika kwa inu eni tsiku la chiwombolo lili pafupi mitima ya wanthu ikulephera ndi mantha dzazidwa linawo mzimu nyali zanu zokonzedwa ndi zowala yang'anani mmwamba chiwombolo chanu chili pafupi aneneri aboza kunama zoonati cha mulungu akuchikana kuti yesu khristu ndi mulungu wathu inu mukudziwa ndi chochoonadi koma ife tidzayenda kumene atchuma anaponda pakuti dziku la chiwombolo lili pafupi mitima ya wanthu ikulephera ndi mantha dzazidwa linawo mzimu nyali zanu zokonzedwa ndi zowala yang'anani mmwamba chiwombolo chanu chili pafupi iyo ikhoza kukhala kuti yayandikira kuposa momwe inu mukuganizira kuti izo zili izo zandiopseza ine ine sindinachite zokwanira ife tili kuti sipadzakhalanso nthawi iye akulengeza kuti nthawi yatha nchiyani chikuchitika nchiyani chikuchitika kodi izo zingakhoze kukhala chomwecho tsopano abale ganizani motsimikiza ngati izo zili ndiye piramidi yaphimbidwa ndi mabingu asanu ndi awiri inu mukukumbukira uthenga wa piramidi ndi mwala wapamutu kodi iwo unachita chiyani mzimu woyera unaphimba munthu payekha ndi kusindikiza icho pamene ife tiwonjezera ku chikhulupiriro chathu chilungamo ndi umulungu ndi chikhulupiriro ndi zina zotero ife timawonjezerabe kwa icho mpaka ife tinapeza zinthu zisanu ndi ziwiri ndipo chachisanu ndi chiwiri chinali chikondi chimene chili mulungu umowo ndi momwe iye amamupangira munthu payekha ndipo amamuphimba iye ndi kumusindikiza iye ndi mzimu woyera ndiyengalizo zili chomwecho iye ali nayo mibado isanu ndi iwiri ya mpingo kuti iye ali nazo zinsinsi zisanu ndi ziwiri zimene zawombedwa ndipo iwo anamenyera kuti azibwezeretsenso ndipo tsopano mwala wapamutu ukubwera kudzaphimba pa mpingo kodi mabingu akudandauza izo abale wanga mabwana kodi ndi pamene ife tili juni ine ndikufuna kutenga loto lako penyani juniyo piramidi isanalalikidwe mkomwe miyezi zisanati anaona loto inu mukuti latani loto nebukadinezara analota loto limene daniele anatanthauzira nanena chiyambi cha mbado wa mitundu ndi pamene iyo iti idzachokere ndipo izo zachitika chimodzimodzi basi mwanjira iyo palibe chiduswa chimodzi chale inu mukuzindikira kulembedwa kumene kunali pa miyala Nendinali kumuda ndauzila iye izo.
Iwo
anakondweletse.
Ndoti
nsinsi cha Mulungu chimene tichina mvetsedwe kwa saka. Kodi icho chingakhoze kukhala chimenecho. Ndiyeno zindikirani. Manjira ina yati nsinsi. Ife linatenga kuchokera mu lengelenge chira chakuthwa chimene chinatsegula pamwambapo ndipo mkati mmenemo munali nsangalabu yoyela koma izo zinali zitakanthauzidwa apo panalibe zilembo ine sindinatanthauzire izo junio ine ndinangoyangana pa izo ndipo ndinali kwa abale ziyang'anani pa izi ndipo izo zakamilitsidwa utsiku uno. Ndipo pamene iwo anali kuwerenga izo, ndinazembera chakumadzulo. Kukachita chiyani? Mwina kuti ngamvese kutanthauzira kwa zomwe zalembedwa pamwamba Paulo. Kodi izo zingakhoze kukhala? Ndipo kuphulika uko mmawa wina kumene kunandigwedeza ine kwambiri mpaka ine ndinakwera mmwamba mumlengalenga kutalika ngati nyumba iyi mukuundana kuja kwa angelo angelo asanu ndi awiri mumaonekedwe a piramidi kodi awo ndi mabingu aja amene akubwera kodi izo zingakhoze kukhala izi zonse zinatanthauziridwa malingana ndi loto lake izo zonse zatsirizidwa malingana ndi mawu a mulungu mtumiki wachisanu ndi chiwiri
utenga
wachisanu ndi chiwiri udzatsirizidwa ndiyeno mabingu asanu ndi awiri ndipo iye anaona mwala wapamutu kukugubudizidwira pamwambapo chimene wanthu ambiri sakudziwa nkomwe kuti pali zisiizo zisanu ndi ziwiri zoti ziwululidwe ine ndawerenga mabuku a wanthu ambiri pavumbulutso ndipo ine sindinazimve izo zikuyankhulidwapo iwo amadumpha izo koma izo zauzidwa kwa inu kuti izo zili pamenepo. Ine sindikudziwa zimene izo zili kodi izo zingakhale zimenezo mulungu achitira chifundo kwa ife ngati izo zili ife tili muora lovuta. Tsopano miniti yokha penyani ngati izo zili choncho ndipo chinsinsi chatsirizidwa chimene chinalembedwa mu miyala iyi ine ndili wokondwa akukhala mu mpingo ndi wanthu awu mulungu amene mulungu akhoza kuperekako loto ine ndili wokondwa kuwaonetsa amuna ndi akazi awo amene amapita ku mpingo wa junio ndi ku mpingo uno kwa mpale nevio ndi iwo kuti pali wanthu akhala mwaosonkhana awa ndipo baibuli inati iwo adzalota maloto mu masiku otsiriza ndipo ndizi apa ndipo yang'anani pa izo izo zikufanana ndi mawu osadziwa kanthu za izo kuphulika kunazo ndipo apa panabwera angelo asanu ndi awiri kuchokera kumuyaya ine ndinati ambuye inu mufuna ine ndichite chiyani izo sizinanenedwe ine mwina ndipite choyamba kuti ndikafufuze mwina sizingakhale izo ine sindikudziwa ine ndikungonena chabe panji ngati izo zili ngati izo zili mwa malemba izo zikumveka mwapafupi kwa izo kodi inu simukuganiza choncho penyani ndiye penyani mwala wapamutu sunatanthauziridwe mwaona kupita kumazulo ndikubwerako kapena kodi ndizi kodi ndi angelo asanu ndi awiri awa mukuundana uku kumene kunadza kwa ine ndipo pamene ine ndidzakomane nanu inu pa tsiku la chiukitsiro inu mudzaona kuti ine sindimanama ayi mulungu woweruza wanga kapena kodi ichi ndi chimake chachiwiricho chimene ine ndinkachikamba tsiku lina kodi pali china chake chimene chikubwera kwa mpingo ine sindikudziwa ine ndikhoza kukhala pa izo pamuno chabe koma ine sisunda patsogolo kodi icho chingakhoze kukhala chija pingu la mphamvu kapena mngelo wachisanu ndi chiwiri mukuundana kusanu ndi kuwiri kuundana kwa nthawi yachisanu ndi chiwiri piramidi yawo yopangidwa mwamaonekedwe atatu mumbali ndi mmodzi pamwamba ndipo iwo anagwa kuchokera kumuyaya kodi zingakhoze kukhala izo kodi ichi ndi chinsinsi cha mabingu chimene chili chidzabweretsenso mwala wapamutu inu mukudziwa piramidiyo sinali yophimbidwa konse mwala wapamutu uli woti ubwerabe iwo wakanidwa zingakhoze kukhala abale alongo Kabena, ndi chikoka chachitatu ucho, zimene iye anandiuza ine zaka zitatu kapena zinayi zapitazo. Chikoka choyamba, inu mukumbukira zimene chinachitika, ine ndinayesera kuchifotokoza ichi. Iye anati, usati uzichita ichi. Chikoka chachiwiri, iye anati, usati uyesere, ndipo ine ndinakoka chonchobe, inu mukumbukira izo. Nonsa inu mukukumbukira izo zili pa tepi ndi chilichonse. Ndiyeno iye anati, tsopano apo pali chikoka chachitatu chikutsa. Kwama usati uyesere kufotokoza ichi. Mukuona momwe ine ndina yandikirira izi usiku uno ine sindikudziwa. Koma ine ndikumvelera pokakamizidwira kwa mpingo wanga kuti ndinene china chake. Inu mupeze kugamula kwanu kwanu. Tsopano. Kodi ichi chidzakhala chinsinsi chimene chili chidzasegule chimene chili chidzabwerese Khristu kubweresa mphamvu kwa mpingo. Onani ife tili kale, ife timakhulupirira mkulapa kukhala obatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, ife timakhulupirira mkulandira mzimu woyera, ife tilinazo zizindikiro zodabwisa zozizwisa kuyankhula mmalilime ndi zinthu zomwe mpingo woyambirira unali nazo. Ndipo moona pakhala zambiri zachitidwa pomwe pano kuposa zomwe zalembedwa mu buku la machitidwe mu gulu limodzi la ling'ono ili la wanthu utumiki wa ung'ono kwambiri uwu kwa ife pano bwanji dziko lonse mukuona zochuluka kuposa zimene zalembedwa mu buku la machitidwe mtundu womwewo kuukitsa kwa akufa kumbukirani panali anthu atatu okhana ukisidwa kwa akufa ndi Yesu Khristu ndipo ife tilinazo pakawundula kawundula wa adokotala asanu. Mwaona, chito zimene ine ndichita, zoposa izi, mudachita, ine ndikudziwa kuti King Demus, amanena kuti zazikulu koma iwe, sungakhoza kuchita kanthu kakakulupo, zochuluka za izo, iye anali mwa munthu mmodzi pa nthawiyo, iye ali mwa mpingo wonse tsopano, mwaona, zochuluka kuposa izi, inu mudzachita pakuti ine ndikupita kwa Atate wanga, ngati izi chili chikoka chachitatu, ndiye pali utumiki waukulu umene uli patsogolo, ine sindikudziwa. Ine sindingakhoze kunena, ine sindikudziwa. Yang'anani, chikoka chachitatu, tiyeni ine pa ichi. Mu masomphenya, kuwuluka koyamba kunali mbalame zazing'ono zathu. Apo panali pamene ife tinayamba koyamba. Izo zinakula kuchokera pa mungo mutenga munthu ndi dzanja. Ndipo inu mukumbukira chimene iye anandiwuza ine. Ngati iwe uli ukakhale woona mtima, izo zidzachitika kuti iwe udzadziwa chinsinsi kumene cha mtima wawo. Yangati akukumbukira izo zikulengezedwa kuchokera mpano ndi kuzungulira mafuko. Chimodzimodzi ndiye anali usati uope, ine ndidzakhala nawe maona, ndipo izo zidzapita. Tsopano, chikoka choyamba chinali mbalame zazing'ono kwambiri, kuwuluka uku. Izo zinapitabe kukakumana nayo nthawi kukakumana nako kudza kwa Ambuye kuthenga woyamba nthawi yachiwiri zinsinsi za mtima kuchokera pakumutenga munthu pa dzanja ndikumangoimako ndikumanena zimene iwo anali nazo nthawi yotsatira icho tinawulula machimo awo ndikuwawuza iwo choti achite kodi mkulondola uko ndiye izo zinadzachitika mwamgwiro basi monga Mulungu ananenera izo ndipo inu ndinu mboni ndipo chomwechonso lili dziko chomwechonso uli mpingo pamene ine ndinati ine ndinaona mngelo ndipo iwo unali moto woyaka wa emerald anthu anaseka ndipo anati pire bwerera kwa iwe mwini diso la matsenga a sayansi la kamera linajambula izo. Ine sindinali kunama, ine ndinali kunena choonadi, Mulungu anatsimikiza. Ine ndinali mdima, umachita nthunzi, iyo ndi imfa, wakuda, ndipo ndi woyera, winawo ndi moyo, winawo ndi imfa, ndipo uko kuliapo, pachithunzi kumbuyo. Monga George J. Lese, Lese anati, diso la makina la kamera iyi, silingarenge zowerenga maganizo. Kodi inu, mukunditsatira ine.
Notice the first little fire.
Zindikirani. Kuwuluka koyamba kwa kung'ono zanja. Zachiwiri zinali zazikulupo. Zoyerapo nkhunda mzimu woyera kupulula zinsinsi za mtima. Ndipo kuwuluka kwa chitatu kunali angelo osati mbalame. Angelo. Ndipo iyo ndi nthawi yotsiriza. Izo ndi zonse za izo. Kodi ikhala nthawiyo abale. Kodi ndi iyi nthawiyo. Tsopano, mperani mwachelu kwenikweni ndipo musati mutanthauzire molakwika izi. Ine ndikufuna ndikufunse ninu china chake. Tiyeni tipite mbuyo miniti chabe. Mpingo kudziwa kuti izi ndi choonadi. Tikola science likudziwa kuti ndichi chonadi. Ndipo vandu akhalapano sikuno. Ndipo ambiri ali moyobe. Amene anali kuima pano pa nsinde pamene liulija linayankhula izi. Ndipo linati monga Yohane anatumidwa ndi uthenga wakudza koyamba. Kotero uli uthenga wachiwiri uwu wakudza kwachiwiri. Inu mukukumbukira. Ndipo ngati iwo watsirizika kodi Yohani anachita chiyani? Yohani anali mmodzi amene anati taonani apo pali mwana wa nkhosa wa Mulungu amene achosa tchimo la mdziko. Lili oralo kodi ilo lafika abale wanga? Ine sindinena kuti ilo latero, ine sindikudziwa, koma ine ndikufunsani inu, ine ndikufuna inu muganize. Kapena kodi ikhala nthawi iyo pamene izo zili zikhale kachiwiri, taonani mwana wa nkhosa wa Mulungu, kapena nthawi ya Malaki 4 kukatembenuzira mitima ya wana kubwerera kuchikhulupiriro cha atate wathu? Kodi kudzakhala kuphulika kotero kumene kuti kudzachite zinthu zamphamvu izo? Mpaka izo zidzakhazikitsa mpingo umene wakhala ukutsika ndipo sungakhoze kumvesa zinthu za Mulungu ndi zina zotero pamene iwo aona kuphulika kwa mphamvu uko kukusesa. Kodi iko kudzatembenuzira mitima yawo kubwelera kwa Atate monga Baibulo linanena kuti izo zikanadzachita? Kapena kodi uwu unali uthenga umene unadusa kale umene ukanachita izo? Ichi ndi chizindikiro cha nthawi yotsiriza mabwana. Kapena kodi ichi ndi chizindikiro kuti izo zatha? Izo zikuoneka mwa malemba kwambiri kwa ine. Apo panali angelo awo. Apo panali kuphulika ngati bingu kumene kunagwedeza dziko lonse lapansi. Mulungu akudziwa kuti ine ndikunena zoona. Ingakumbukirani china chake chikukonzekera kuchitika, ine sindikudziwa chomwe icho chiri. Roma, kodi icho chingakhale ichi? Chifukwa chimene ine ndikunenera izi zikonzekereni inweni. Tiyeni ife tipemphere. Kupemphera chotani? Kutenga malowo athu mu ankhondo a okhulupirira ake ndi kudzikonzekera tokha, pakuti ikhoza kukhala mocherwa kuposa momwe ife tikuganiza. Inu mukundidziwa ine. Ine sindinakuwuzenipo inu boza nkomwe monga ine ndikudziwira. Ndipo monga Samueli ananena kwa iwo, kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse mu dzina la Ambuye kupatula chimene chinadzachitika? Tsopano ine ndikukuwuzani inu tsopano. Ine sindikudziwa chimene ichi chiri. Ine sindingakhoze kunena chimene ichi chiri. Ine sindikudziwa. Koma ine ndikuwuzani inu zoona. Ine ndikuchita mantha. Ngati mʼbale wanu, ine ndakhala wa mantha kuyambira loweluka lathani. Iyo ikhoza kukhala nthawi yotsiriza. Iyo ikhoza kukhala nthawi yoti mautawaleza kuti asese kudusa mu mlengalenga. Ndipo kulengeza kuchokera mʼmiyamba kukunena palibenso nthawi. Ngati iyo ili, tiyeni tizikonzekere tokha bwenzi kukakomana naye Mulungu wathu. Pakhala pali chakudya chochuluka chimene chayikidwa muno tsopano. Tiyeni tichigwirise ntchito icho. Tiyeni tichigwirise ntchito icho tsopano. Ndipo ine kuchokera pa nsanja iyi, ine ndikulirira kwa Mulungu. Ambuye Yesu, ndichitireni ine chifundo. Ine ndayesera kukhala moyo mwakukhoza momwe ine ndimadziwira. Ine ndayesera kubweretsa mauthenga mwa njira yopambana imene ndikanakhoza kuchokera ku mawu a Mulungu. Mulungu akudziwa mtima wanga. Koma pamene kuwundana kwa angelo uko kunasesa pamalo awo, ine ndinachita zanzi. Ine sindimakhoza ngakhale kumvelera kwa nthawi yayitali. Ngakhale kumvelera ngati nthawi yayitali kenako kuyesera kuyenda kupyola mchipinda. Ngakhale kuchokera ku msana wanga ndi mwamba ndi pansi pa khosi langa. Ndinali zazanzi mwangwiro ngati ndipo ndinalibe zomvelera. Ine sindimakhoza kumvelera mʼmanja mwanga. Ine ndinali muchizungulire utali wa tsiku lonse. Ine basi ndinapita mchipinda kukhala pansi la Mulungu. Ine ndinabwera kumusiku uno kudzayankhula ndipo ine ndinayesera kudzigwedeza ndekha kuti ndichoke kwa izo mwakuyankhula. Lolemba iko kunalinso apo ndipo iko kuli pano tsopano. Ndipo ine sindikudziwa. Ine sindikudziwa mabwana. Ine ndili kokha woona mtima ndi monga abale wanga. Ine sindikudziwa. Kodi ili? Kodi ndi nthawi iyo? ndi utumiki chinsinzi chonse tatsirizika kodi kuomba konseko kwatha kodi ndi kwenikweni mabingu asanu ndi awiri aja amene akukonzekera kuyankhula china chake chimene gulu lalingʼono limene lasonkhana pamodzi liti lidzalandire chikhulupiriro chokwatulitsa kupita mu mkwatulo pamene iye akudza pakuti ife tidzasinzidwa mwamsanga monga momwe angelo awakudza mumjira mukuthwanima kwa diso ndipo tidzakwatulidwa pali mmodzi ndiwo amene akugona kukakomana naye ambuye mu mlengalenga.
My prayer is, God, if this be so, I don't know, Lord.
Pemphero langa lili Mulungu ngati zizili chomwecho ine sindikudziwa ambuye ine ndikungouza mpingo ngati izo zili chomwecho ambuye konzani mitima yathu mulipange ife kukonzekera ambuye kuola ilo lalikululo limene mbiri yakale yonse ya nthawi aneneri onse ndi alunda ayang'anira nthawi imeneyo ambuye ine sindikudziwa choti ndinene ine ndikanachita mantha kuti ndinene musati mubwere ambuye ine ndikudzichitira manyazi ndi ine mwini pamene ine ndikuyang'ana ndikuliona dziko muchikhalidwe ine sindinachite zochuluka kuposa zimene ine ndachita pa izo ine ndikuchita manyazi ine mwini ngati lilipo mawa ambuye dzozani mtima wanga mundidzoze ine kwakukulu akale kuti ine ndikoza kuchita chilichonse chimene ine ndingakhoze kuti ndiwabweretse wena kwa inu ine ndine wanu ine ndikumvelera ngati Yesaya mukachisi tsiku lija pamene iye anaona angelo akuwulukira mbuyo ndi mtsogolo ndi mapiko pa nkhope zawo ndi pa mapazi awo ndipo akuwuluka ndi mapiko woyera 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 momwe mneneri wang'ono uyo ananjenjemerera iye anayamba kukalamba pang'ono ndipo pamene iye anaona izo ngakhale iye anali ataona masomphenya iye anakuwa watsoka ndili ine arale mwina ine ndinamvelera china chake chonga icho pamene ine ndinaona angelo aja usiku wina kapena mmawa wina kani watsoka ndili ine pakuti ine ndine munthu wa milomo yosayera ndipo ine ndimakhala pakati pa anthu osayera ndipo Atate nditsukeni ndipo pano ine ndili nditumeni ine ambuye chilichonse chimenecho chili ndipo ine ndayima paguwa ili pamene ine ndakhalapo kwa zaka makumi atatu ngati pali china chake ambuye inu mukufuna kuti ine ndichite ndine pano ine ndili wokonzeka ambuye koma mulole ine ndipeze chisomo pamaso panu modzichepesa ine ndikupemphera ine ndikupemphera gulu laling'ono limene mzimu woyera wandipanga ine woyang'anira kuti ndiziwadi Yesayiwo ndipo ine ndachita zonse zomwe ine ndikuzidziwa kuchita kwake ambuye kuti ndiwadyese iwo pa mkate wa moyo monga mumasomphenya aja zaka zambiri zapitazo pamene katani lalikulu lija linayikidwa kumadzulo ndi pili la mkate wa moyo buku laling'ono ine sindinali wosamvera kumasomphenya akumwamba ndipo apa izo zonse zikufika pochitika kuwululidwa pamaso pathu pomwe inu ndinu Mulungu ndipo palibe wina koma inu tilandireni ife ambuye kutikhululukire ife zamachimo wathu ine ndikulapa chifukwa chakusakhulupirira kwanga konse chifukwa chakusaweruzika kwanga konse ine ndikuchonderera paguwa la pamene ine ndikubwera usiku uno ndi mpingo wa ung'ono uno patsogolo panga mwachikhulupiriro ife tisunthe kuchokera mchipinda chino mukwatulo pamene ife tikukhala pali mmodzi mumalo amwambamwamba kuzungulira mpando wachifumu kwa Mulungu mitima yathu yafundisidwa nthawi zambiri mu zinthu zimene ife takuona ninu mukuchita ndi kufutukula zinsinsi zanu kwa ife koma ambuye usiku uno ine ndili yense wotopa watsoka ndipo yakobo pamene iye anaona angelo aja akubwera pansi pa makwerero ndi kubwereranso iye anati awa ndi malo owopsa osati wenanso kuposa nyumba ya mulungu ndipo pamenepo betere anakhazi mulungu wanthu samamvesa ndiwo amaganiza kuti icho chidzakhala chisangalalo chachikulu chotero koma ambuye nchoropesa bwanji ndi chinthu choopsa bwanji kuti munthu abwere mukukhalapo kwa munthu wamkulu ndi wamphamvu wakumwamba ine ndikupempherera chikhululukiro cha mpingo wanga wa ung'ono pano umene inu mwanditumako ine kukawatsogolera ndikuwulondolera adalitseni iwo ambuye ine ndachita molingana ndi chimene masomphenya ndi maloto ndi zinthu zanena chotere mwakukhoza kwakudziwa kwanga ine ndayikamo chakudya chonse chimene ine ndikuchidziwa motero kwa iwo ambuye chilichonse chimene chili ambuye ife tiri wanu.
Ife tukudzipereka ife yeni mmanja wanu. Tichitireni ife chifundo mutikumbukire ife. Ndipo tiloleni ife tikhale mboni zanu monse pamene ife tili pa dziko lapansi.
Ndiye pamene moyo watha tilandireni ife mwamba mu ufumu wanu. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Aliyense wa inu, yelesani mtima wanu wonse, ikani pambali chilichonse cholemera, chilichonse ike niicho kunja kwa njira yanu. Musati mulole kanthu kakusautseni. Musati muchite mantha, palibe kanthu koti muchite nako mantha. Ngati Yesu akubwera, icho chili kwambiri, iyo ndi mphindi imene dziko lonse labulira ndi kulirira. Ngati icho chili china chake chikutulukira tsopano, kukudza kwa sopano, kudza kwa sopano, kwa mphaso ya sopano, kapena china chake,
icho
chidzakhala chodabwitsa.
If it's coming time, that the revelation
that iyo ikudza nthawi yoti mbumbuluso la mabingwa asanu ndi awiri lidzawululidwe kwa mpingo momwe tingapitire ine sindikudziwa ine ndanena kokha chimene ine ndinaona.
Oh ma,
ndi nthawi yotani iko kuli kutsimikiza ndi kuganizira mwakachetechete. Ndipo ngati iyo ili nthawi kuti ine ndizipita, ine ndine wanu, ine ndine wanu. Pamene inu mwatsiriza bwelani Ambuye Yesu. Paliponse pamene iyo ingadzakhale, kapena nthawi imene iti ikhale, ine ndine wake. Ine sindikunena kuti ine ndikukumba kuchoka, ine sindikutero. Ine ndilinalo banja loti ndililere, ine ndilinawo uthenga woti ndilalikire, koma izo zili molingana ndi chifuniro chake. Osakichanja, icho ndi chifuniro chake. Ine ndikungonena kwa inu chimene icho chili, chomwe chili. Mulungu adzachibweretsa icho pochitika. Koma ine ndikukuwuzani inu chimene ine ndinaona ndi chimene chinachitika. Zomwe izo zimatanthauza ine sindikudziwa. Koma mabwana, kodi awa angakhoze kukhala mapeto? Anthu alipo tsopano, anthu asanu ndi mmodzi amene anali nawo maloto awo. Kodi izo sizili zachilendo apo? Panalibe asanu ndi awiri. Kodi zachilendo kwambiri kuti asanu ndi amodzi anasogolera kumene apo? Ndiyeno masomphenya aja ansanga. Anthu ali pano. Mbale Jackson pano anali mmodzi. Mbale panelo anali mmodzi wina. Mlongo Collins anali mmodzi wina. Mlongo Stephen anali mmodzi wina. Mbale Robertson anali mmodzi wina. Ndi mbale Bila anali mmodzi wina. Ndipo atati akumwamba akudziwa kuti panali benso limodzi lina lokhuzana. Ndipo pamathero achisanu ndi chiwiri limene linali la mlongo Stephen mwansanga, masomphenyawo anatulukira. Numukuona inu mukuona chifukwa chimene ine ndikuchoka. Inu mukuona chifukwa chimene ine ndiyenera kupita. Ine ndiyenera kuchita. Ndipo anzanga, musati muyangane kwa ine. Ine ndine mbale wanu. Musati muyike chidwi kwa ine. Chifukwa ndine chivundi chabe. Ine ndiyenera kufa monga wina aliyense. Musati inu mumvetsere kwa ine. Koma mvetserani kuzimene ine ndanena. Chimene ine ndanena
uthenga.
Musati muyike chidwi chilichonse kwa mtumiki. Yanganani uthenga. Ndikani masowa anu osati pa mtumiki koma pa uthenga. Chimene iwo wanena, icho ndi chinthu choti muyanganepo. Ndipo Mulungu tithandizeni ife, ndilo pemphero langa. Ine ndikudana, ine sindimafuna kubwera kudzakuwuzani inu izi, koma ine sindikanasunga kanthu kena kwa ine. Tsopano, monga momwe ine ndikudziwira, tiloleni ine ndikuwuzeni. Monga momwe ine ndikudziwira, ine ndikhala ndikuchoka mu masiku awiri kapena atatu otsatira. Lachitatu m'mawa kwa ku Tucson. Ine sindikupita ku Tucson kukalalikira. Ine sindikupita uko kukalalikira. Ine ndikupita mpaka ku Tucson kukalikhazikitsa banja langa mu sukulu. Ndiyeno kukhala woyenda ine. Ine ndikupita ku Phoenix kukachititsa mzere waung'ono uja wa misonkhano umene uti mwina mwake udzakhala mauthenga ang'ono basimzungulira. Ndipo ndiyeno mwina ine sindili. Ine ndikuganiza kuti iwo akufuna kuti ine ndikalalikire mu msonkhano waukulu usiku umodzi. Iwo sananene kanthu za izo. Iwo anangoti ine ndidzakhala kumene kuonani. Izo sizikumveka bwino kwambiri kwa ine. Ndipo ine ndilinawo mawu pakuti atero Ambuye kwa mbale Sakariyani na Yesu. Ine sindikudziwa chimene iye adatsanzika nazo izo, koma ine ndilinawo mawu oti ndimuze iye. Ine sindikudziwa chimene iye adatsachite, izo zili kwa iye. Kodi inu mnazindikira liwu lotsiriza. Ilo sindikuyenera kukhala bungwe, koma iwo analengeza chikhulupiriro chawo. Bungwe ndiye ine, pasiya nkuchokako. Ine ndili kunja kwa zotero. Tsopano, mobenekera mbale Agan Bright ndi mbale Roll kazende wa ku Washington pansi pa ma president asanu dawili ayenera kukakhala mu Africa ndipo mbale Roll ndine ndi mbale Agan Bright tidzakhala tikupita mu Africa nthawi yomweyo kwa misonkhano ina kumusi mu South Africa ndi Tanganyika ndi mbale Boze ndipo mpaka mmusi kupyola ndi mwina mwake mpaka kupyola Australia ndi kupyola njira iyi tikubwelera ngati Ambuye sachita china chake tosiyana koma ine ndisanapite ine ndisabwerera ye pamene ine ndidzabwerera pochokera uko ngati Mulungu salangula kwa ine mwanjira ina ine nditenga banja langa kusindira pafupi ku Anchorage Alaska tikumwera chakumadzulo uko kukakhala kumpoto chakumadzulo ndiyeno kukawalola iwo kukakhala uko kupyola chimo pamene uko kuliko tenda kumusi mu Tucson mpaka kutentha bosi kukakungulako ine sindikuganiza kuti iwo angakhoze kupirira iwo adzakhala opukwa kumusi iwo sungulumwa ife tili kugulisa malowo iwo akhala pomwepo ndi mipando mu nyumbamo ine sindikudziwa choti ye nthawi imene chilimwe tidzatha ngati Ambuye alola ine ndifuna kudzachoka kwa Alaska ndikubwera kumusi ku Denver pakati kumadzulo kumwera chakumadzulo kumpoto chakumadzulo pakati kumadzulo tikulira o Ambuye inu mufuna ine ndichite chiyani mu nthawi ino uthenga uliwonse monga ine ndikudziwira woti ulalikidwe udzakhala pomwe pano kachisiwi pano ndi pamene matepi ada adzakhale pano ndi pamene paliliku ndipo ine sindikulinga kukakhala ndi banja langa kumadzulo ine ndikukafunafuna mpaka ine nditapeza chimene Mulungu akufuna kuti ine ndichite ngati chaka chino sindikhazikisa izo ndiye chaka cha mawa wopanda madzi kapena chakudya ine ndidzayenda kupita muchikululu ndipo ine tidzayembekezera mpaka iye atandiyitana ine ine sindingakhoze kumapitirirabe monga chonchi iwe uyenera kufika posinidwa iwe uyenera kufika pamalo amene iwe ufuna kudziwa chimene chili chifuniro cha Mulungu ndipo iwe ungakhoze kuchita bwanji chifuniro ngati iwe sukuchidziwa chifunirocho ine ndikupembapemba chifukwa cha masomphenya aja a zimene inu munachitaona kupita mozungulira ngati wa misionari ndi uvangeli mpaka kuyitana uko kutatu mukumbukira oyamba kuja pamene ife tinayika mwala wapangodya uja chita ntchito ya mlaliki iye anatero talere kuti iwe unali mlaliki koma chita ntchito ya mmodzi mwina mpaka nthawi idatsa ya china chake kusintha kwina kwa ntchito chikhoza kukhala china chake chosiyana ine kodi inu mukumukonda iye khalani wotsimikiza kwenikweni za izo khalani wotsimikiza kwenikweni za izo iwo amene amukonda Ambuye iwo amene ayembekezera pa Ambuye adzawonjezera mphamvu zawo iwo adzakwera mmwamba ndi mapiko ngati mphungu iwo adzathamanga ndi kusatopa kuyenda ndi kusafowoka o ndiphunziseni na Ambuye ndiphunziseni na Ambuye kuti ndiziyembekezere ine ndimamukonda iye ine ndikudziwa kuti inu mumateronso tsopano mawa usiku ine ndikuganiza ine ndazipanga izo momveka kwambiri ngatero ine momveka monga ine ndikudzinda kuzipanga izo ndi zonse zimene ine ndikudziwa izo ndi zonse zimene ine ndikudziwa choti ndinene ndipo ngati izo zaululidwa kwa ine zachina chake ine ndidzakuwuzani inu mwasankha ine ndikudziwa kuti inu mukusangalatsidwa kuti mudziwe ine ndikusangalatsidwa kuti ndidziwe ine sindikudziwa chimene izo zimatanthauza ine sindikudziwa kumene ine ndikupita ine sindikudziwa chimene chinthu chichitike ine ine basi chinthu chokha chimene ine ndikuchidziwa ine ndikungopita mwachisomo cha Mulungu ndiye iye adzandiwuza ine pamene ine ndikafike uko mwina koma gawo langa tsopano lili kupita ndipo ine mwina sindikakhala uko masabata awiri mpaka ine ndikakhala kwina kwake ndipo mwina ndidzakhala nditabwerera kuno kokulondola ine si koma ine masomphenya aja ndinali ndi mkazi wanga ndi wana anga mkati mwa icho ndipo chinthu chimene chomwe icho chinali ine ndinali mu ngolo yochindikira ndipo miniti imene ine ndinalowa mkati mmenemo apo panali ine ndinali mu galimoto yanga ya Itali ndipo umo ndi momwe ife tikuchokera mu masiku angapo osadziwa kumene ife tikupita osadziwa chimene ife tikachite pamene tikafike kumeneko kungopita basi Mulungu ndi wachilendo kwa ife chifukwa njira zake ndizosapeza iye akufuna kumvera kodi iwe ukupita kuti iyo si ntchito yako ingopitirira kumapita inu mukufuna ine ndichite chiyana Ambuye izo si kanthu kwa iwe titsate iweyo ine ingopitirira kumapita ine ndilekezera pati izo ndi chiyani kwa iwe ingopitirira kumayenda kotero pano ine ndikupita mu dzina la Yesu Khristu
amen.
just my salvation on Calvary's tree. He's my life. All that I've lived for. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Mabrana, what do you mean? How we yo? Bamene ife twimba nsoyo kana ni chanza ndiwina baba fupi ndino nenani mbale mlongo ndipempherere ine ndizi kupemphera nino ine ndipemphere ine mbale mevi mona ntima kweni kweni munga kudalise nini mbale ndipemphere ine mundipemphere ine mundipemphere ine
Let's raise our hands out of him. I love you. Real love. Yes, I...